na twimini na ifini nomba ili tule kontamika imitwe Yesu.
Lord Jesus, we are
chikuru Yesu tule chetekelafye mali tweba chetekelafye kabiri nomba twachetekela kabiri tuleto telakuli imwe nokumulumbanya kufyo tumfile kale nokumona chilia tileka she chetekelo Yesu ifyo tule mutotela peshu kona limbi kuisa kukupyungira kuli abo aba kwete okubulisha. Nomba ndepe pakuli imwe lesa kukupela ifyo akubulisha Yesu munobu shikukulingana nobula yobwenu mwishina lya kwa Yesu twalombefi. Amen. Tuli abansansa sana muno bushiku pali lishuko iliya kubwela kutabe na kona kabiri uku nembila nsuma iya kwa shikulu Yesu watutubuka kabiri na chicherwa fie panono na chikwato bwafya bwachi safyo bwaibela okufuma kumi chigano mbali nefye kabiri shikulu na chita ichintu itawamisha ilili nefye kuli ena mwe ifyo aishiba ifintu fyonse kabiri ala chibika fie tamulingire ukumweba ali ishiba fye fintu chaba kabiri eicho tuleta shanganshi abantu bachensha akasuba konse okwisa kuno kabiri kanshi tuleto tilanganshi pali chiria nomba mwila wako itepu ile shinguluka owe icha kwa shishako ulubudu ndemona mwila wako ukulongana uyu mulungu leisa pali chitatubu shiku kabiri napa mulungu leisa uluchelo napa mulungu bushiku ngepo muli mubena mpalamano ninji shiva vena muchine kutiba baba nsansa ukubanenu kuno kabiri nomba mumpepereko ilio ndeya pavulendo bwandi kunchende shimbi kabiri nde subilo kubwela na kabiri bwangu ndepo ya kumutotela imwe wonse pachiku kuchenu nefya kuivu kishishako ifyo munchitile kabiri munyina elio antumina fye ifya kufwala ifipya ya suti kufuma kulia mulukuta ulu nono mu Georgia kabiri bali abantu chena chintu fye icha wamisha kabiri ndefwa ya ukutotela bali abantu kufuma mu Kentucky bantu na linabo mulungu wafuma ko pachuti kabiri na fyonse ifye shikulu atu chitile kulia ifikalamba ukuboko ukwamaka icha kutila tuwali mwene ifyo achitile nomba tulesubila ukumumona na kabiri iline fye ilio nkabwela ukulubali ukuya ku New York mukulongana chilia ni kustone church na munyina Vic ukutendeka nde chitikira ni November patwelu kabiri tukaba kuno inshi kwishi nono ilio inshi tata ilafika elio tukesa abwela ukupita na kabiri ukuya kulia ku Shreveport Louisiana na munyina Jack Moore chilia chikaba palwa kutotela umulungu wa kutotela kukabela kulia ku Shreveport chiri pachipampa cheri ashinde tontonkanya kunuma kulia pafya kubirisha elio kabiri tulesubira okuba naba mwama nensu aba kukapinda kakukulio panu maya Krishmish kabiri tukaba mu Phoenix mu January elio kabiri ukulolelo obwite bwa kuchiruka babemba pakutila lingate anya okulongana kwa kuchiruka babemba balebo mbela pali kwena nomba uyu mweshi wapwire munina borders ukulembesha anya libiri palwa kutandalira isonde lyonse okutendeka fye lilini ilio twakuteya nyalelo tulingire twalulera pami wombele amabumba yakalamba sana kuliate kuti tubabike mu school watulingire kubabika fye muchibanza elio kabiri inshita shimo besa mukufika chaba chinga chetekelwa kumpendwa inshita shimo kufula fyo kufika imyanda amakana ya sano chiria ni chitika wa milioni wa bantu mukulongana kumote bwingi bwa bantu abalongana munshi kushimo lero okulongana kumo na mwishi ba ilingirine bakabila wambila nsuma bapenda ni banga bantu basangirweko mu milungu mutanda mulemona lelo ifwe tupenda fye ni banga balikulya bulya bushiku ilya nshita imo kabiri echo nshita shimo takuba nchende isha kutibe kale mona mwishiba tubabika fye pali apanshi kabiri tulingire twabule nshita ya lingwa ilyo tayireroka ne mfula ile pongoloka kabiri bali abantu ababusu bekala kulya alimo na bana kashi ukwikala kulya ne mishishi shabo okuwira panshi abantu abakwala bwino kabiri ukwikala fye ye muli lya mfula akasuba konse ukwikala fye mulya kabiri yena ukula pongoloka fye no kugulukutano kubyasha ne chipupu ukula pupa kabiri bena kushintilira fye kunuma na fimbi pokuli umono mvye ngafilia ukwikala fye pali apene ukulolela mpaka mwaisa bapepela kwa mwamona nomba mwalishi balesa na chindike chitetekelonga chilia ala chita mlingilo kuchite chintu chimo ukutilesa achichindike mlemona imwe mula mulangisha abantu abo abakwate fintu fyonse fyapelwa kuli bena mu nshira yanguka ili ngiri netabachita bena tabachita pona ngu chimupali chena mulemona mulingire uku itabu pechipelwa fye chiria chichi nkalelo mulingire uku chilemu nikanga filia na mwishwa ngefyo basosa nga malifie wena supuni ya siku fere mali umfa chiria imwe tamutasha lelo ili umawa kuchibombela mulatasho busuma kwa chena. Naomba imwe mwebantu mumatepuko kuti natemo kuti ukuti ndeto ntonkanya nomba ine uluchelo imbila uluchelo ya chivakuli ine imbila ikankalanga nshi ya vukapyunga bwandi bonse uluchelo mwamona imbila ikankalanga nshi ya vukapyunga bwandi bonse ubushi kubumonka mweba ife ya ishile kabiri ninji shiba ukutila ifintu fyonse nafibomba pamieshi nemieshi nemieshi kuli ilia imbila imo kusela ukuisa kuli chili echifulo ilia yali ni nishita ya kuisala kuli yena mlemona kabiri yena ni nomba ndi uwashi ninkisha atemwa ukusubila ukutila mwali umfa ifyo ichi shibilo chapili buile mwamona ichi shibilo chave chilangililo kutila umulopa na ubikwa ukutila umutengo uyo uwaipushiwe woles alefwa ya Yesu alipile ulio mutengo pakusumyo mulopa wako wine alichitile chilia elio ukufuma mubumi bwakwe mwafumine umupashi wa mshilo kabili ilio mulopa wabikwa palimwe umupashi wa mshilo chishibilo kutila umutengo wenu na ulipililwa lesa na mupokelila kabili chilia echishibilo ibukisheni chilia echishibilo nomba kwa abantu abengi abasha ishiba bena bena tabayishiba ifyo chilie chishibilo chaba mwamona kabiri mulingire okuchirengo okuba kwati tapali na ngumo ushi chishibe mwamona bakutila bonse muli bena bali no kuchipokerera kwati pyo kushimikira ipusukilo tulingire kushimikira ipusukilo mu musango wa kutila omuntu onse chaba cha muntu onse ichili twalishiba tefe chaba tulingire kushimikira okunda kwa kwabulesa kumuntu onse leo twalishiba takwabe ifyo mwamona Yesu aishile mukupususha valia abali mwibuku lia kulubulwa ili omufula weso ndeta ulalengwa ena aishile fie okupususha valia vena niba nisha aishiba mwamona lelo imwe tapalinangu umo winga kwate chitetekelo kanofie maso kutila kuli uyo ulefwaya kabili eto chava takuli wingesa kanofie lesa aliveta chilia chishinka chukuka babantu abengi abasha kakusushiwe twalishiba palwa chena vena chisuma lesa alishiwe chilia ilio isondeta ila tende kukutila tabaka pusushiwe waba abengi abasha kondapwe mwamona abengi tabakondapwe vena tekutiba chitefye tekutiba chumfutishe tabaishiwa fintu chava abengi bakaba ilo tula kushimikira ukutila kwa kumuntu onse panta tuwaishiwa ulio muntu nani tatuwaishiwa fye lelo chilia nikuli onse ulefwaya lelo abantu bamote kutiba kwa tefye chilie chitetekelo nomba kabili chintu chimuchine pali chichishibilo ichishibilo tuwalilanda kuchishibilo kufumafi akale lelo nomba ekusokoloka kwa chishibilo mwamona nomba ifwe nshitashimo tuwalichisuminisha Baluthran walichisuminisha ukusumina ichebo ukusumina Kristu nga kapususha wabo ba Methodist batile ilio mwaba nensansa nganshi kukubilikisha chiria echo ba Pentecosto batila landila mundi miliena na uchikwata kabili tulesa ngo kutila fionse pali fiena fiali lubana mwamona ichishibilo chena chishibilo ni mwe na Kristu nga bantu chapamo mwamona chena mumpashi wa mshilo ubumi bwakwe muli imwe okubomba ubwakwe ubumi bwakwe wine okupitira muli imwe kabili chena chakuba kankala abapina tema onze uli nokuchipokerera nomba ibukisheni ichishibilo ni chiria icho imwe nga mwaya ku kampani kanyanji kabili mwalipila obulendo bwenu palamo mutengo uwa kulipila tutile balipila ama senta makumi asano ukunina iyi kampani ya bashi atemwa ishitima ukufuma kuno ukuya ku Charles Town Indiana kulipirwa ama senta makumi asano chinsu manomba kampani ila pele fishibilo pakutila mwamona nomba ichintu icho muchita muyakuli akabiri umuntu mwa ala mulipilira obulendo ama senta makumi asano bala mupela ichishibilo icho ichimupela insambu pali liye shitima mpaka uko lile Afrika konse uko liye shitima lia mwamona china mupela chilia echishibilo nomba uyu mlandu umulopa ewa lichishibilo mubutu ntulu wali ingilo kubikwa pantu chali fiecha pangwako echo bakwete pantu chali umulopa wa mwana wa mpanga inama umulopa wa mwana wa mpanga echo obumi obwali mu mulopa obumi bwafumine echo omulopa mwalisumishiwe mwamona ubumi bwalifumilelo tekuti ubwekele pawachetekela pantu yena ninama lelo chena chalandile fye pali kampingu musuma kuti lakwali umo waleisa ilambo ili apwiririka kabiri kuchilengo kuba umo wapwiririka kapingula onse leso wakumulu aishile bailambo kapingula ichilie nandobuluila mwamona aishile bailambo elio kabiri ilio obumi bwaku bwafumine ubo obwali ni lesa kabiri ishi wiparia uko liafuma kabiri nkaba pela kulivena umweo wa myayaya nomba muchi griki ni nchi bandela ndakuli bakasambirila nimona babiri atemwa batatu mwamona kabiri ine kabiri ishi we muchi griki paliani zoe zoe muchi griki chiri ya chipiribula umweo wa kwale sawine kabiri nkapela kuli ena zoi umweo wandiwine Kristu na lesa vali umo anshi ubumi ubwali muli Kristu emu pashi wa mshilo je muntu wa butatu lelo omuntu mowine mumusango wa mpashi wa mshilo kuisa pali imwe ngechi shibilo kutila ubumi wenu nobulendo wenu na filipirwa imwe na mupokelerwa mpaka chiri echi shibilo cha isa tamusuminishi wa paulendo tamusuminishi wa pali muli bashi tamusuminishi wa kuingira mpaka ilio mwingalangisha ichichi shibilo kabili chiriechi shibilo emalipilo yenu kabili nomba zilangisho kutila umulopa na usumishi wa nukubi kwa pali imwe umutengo na upelu wa kuli imwe kabili na mkwate ichi shibilo kutila umulopa na uvi kwa kuli imwe kabili na mpokelelwa mlechu mfanomba owe mwe owe nomba techini kishofye chimo mwamona mwatila mnina Branham dechu mfwa mano yenu mlemona kutina ishiwa shani lolekesheni ifyo mwali kabili nefyo mwava ulie musango mwishivilamo mwamona nichi inshi icho mwali ilio ichichi shivilo tachiravikwa nichi inshi icho mulipanu mailio tachiravikwa ifya ukabila kwenu fiali nifinsha kale kabili ifya ukabila fienu nifinsha panuma liena mle shivanga chakutila ichi shivilo chalivikwa temwa yo kabili nefifi ntufimbi fina ichitikila ifinefie kapamuna chiria mwamona tatachawa kwati ukulanda palua chena nokusosa indimi echi shirinkisho nomba ndino kusendo okuchite nsapato ululimite nsapato luisa fiepa mwone nsapato mlemona luena luisa fiepa mwone nsapato mwamona nomba ichi ntu chimochine nechi shivilo ichi shivilo ni Kristu lelo okulandila mundimi nokutamfiefiwa nokuchitefio fintu nokushimikira nafyo nsefie chabe chishinikisho kuti epo chilipa lya muchine lelo chena techo mwamona chena chabupe icha chena nga nali mweva chilya mwatila nde kufwaya munyina Branham kabili nde kupele chabupe mwamona chisuma uliate ine chilya chabupe chandi indimi chabupe cha mpashi wa mshilo temu pashi wa mshilo ichabu pechamu pashi wa mshilo kabili chiwa kuti apashanya chonse ichafiria fintu lelo tekuti abe mpashi wa mshilo mwamona kuti apashanya ififi abu pelelo tekuti abe mpashi wa mshilo kabili mpashi wa mshilo ichishibilo kutila umulopa na uvikwa pantu wene ukonko umulopa kufumafie mulia mwivu kuilia kulubulua mlechimona yalia eyali ya mapanga ya kuisa kwakwe chiria echo akonkele muli chilanshita chilanshita ali konkachiri ya kumono kutila chena chale tuwa kabili vena tekutiba lengu oku baba apwiririka uko avula ifwe kabili nomba umupashi wa mshiro onse watandali la olukuta ukulenga lesa mumuviri wa buntunse gefyo achitile ilio Sodoma ukoche wakulia icho chari chupasho yena Abraham amonekele kuli ena kabili ifintu fionse ifyo wene tachitile kunuma ukupita munchita isha lekana munchita shalukuta wene nomba lechita ukubweke la kuchebo pantu imbila kabili shiringile shapwishwa mchebo chonse kabili mwishi kushakulekelesha ifika katikilo chinelo bali pakuba ifya isuru afyali nokuleta chiputulwa chonse icho cha shirirwe nokupange chintu chonse mu mubiri umo ukulu ukalamba uwakwana bwinga ukutila balya abayekele kuno makulya tabali abapwiririka mpaka ululukuta lwaba olwapwiririka ilibumba ili akwana bwinga mwishi kushakulekelesha kukubaleta mukabili bonse pamo kusendwa mu mulu mwamona ichi shivilo Yesu Kristu mupashi wa mshilo alipakati kesu tulingilo kupelo mchinshi chilia ifwe tetitube aba chefyanga nshi ukufula kwa nsapato shenu nangu ukuba pama kufienu tekuti chichifumiepo chena tekuti chichikushe tekuti chiringe kuli ifwelelo ubumi ubuleta ichisabo cha mupashi Nomba ni chinshi ichisabo cha mupashi mwamona ukutemwa okusangalala omutende. Chene mulu chelo ukuiteanya atumine nkombe nembila. Chintu cha konkerepo icho achitile panu mairio atumine nkombe nembila atumine ntumba ya mulilo ukushininkishishako. Chintu chimbi chali panu mayachili ya chali uwingi nangu ukutalalika mwamona. Mwalichi bokutila chili ya chali chalungama. Mwali pamutende tu alikuwa tumutende na leso kupitila muli shukuru Yesu Kristu mwamona. Nomba munobu shikutu wala pepe la walwele. Kavili ndeto ntonkanya wale kwa tomu la lilo. Muli noku kwa to olubatisho. Umulimo walubatisho. Umula lilo fie, umula lilo. Kavili tulefwa ya imwe musangwe kukumula lilo. Kavili muli ama kumiata tunafisano atemwa ama miniti ama kumiane tulefwa ya tupuishe nokuba haba iteanya kumula lilo. Kavili nomba mailo enshita ya vushikubwa leba pakutila mwinga kwatako ukutusha. Nomba nasosero kutila yali ya mapange Yesu mulemuna. Tatuishi weninshita nshi. Ndefwa yokuwa washinikisha kukulenga chili yokuwa ichalungama. Nomba ulu chelo na chimweba pauka anava na imwe. Ndeto ntonganya tuwachukwata na imbi ibira temwa imbira ya maora ya tatulu chelo. Lelo ine na chitendeka fie kabiri na chitontonkanya okuti na tuwalira fie na ilia munobu shikulelo ya chiva ya makanganshi. Chishwe nga abantu bali umfatemwa yonde subila bala chita ukulikonse. Kabiri nde subila kwa liko ya mama tepu ya mayasu mapali yena pakutila ingasendwa kumbi kukuishibi kwa chiri ande chitekila nembila yonse. Iyo na atala kuletapo ilia mchine yali ya sonto na lesa kunseka bantu ukutumwa kwa yonse nga ifika katikilo chinelo bali na fintu. Chiri achari umupira po ichepo cha kwa lesa. Ndela ndapalua mbila ya kushimikila. Nde chitekila ilia yari eyo mwamona ilia ilingile kukonka filia ifika katikilo chine lubali. Nomba mwone ni chinshi chile isa panu mayafika katikilo chine lubali. Ukwa mpana kwa abantu ifi shibilo fia mpana. Inyari ya kashika ukubiasha mwishi kusha kulekeresha. Ichi shibilo cha wana kashi ukulae mbila kofye. Na aba umethio wali no kuchita. Sionse fifi shibilo ifi ampashi wa mshiro ukutungurula. Elio kubwekela kuno kuinefie kukupishishisha kwa shiria shonse imbila ukutula pafika katikilo chine lubali. Chai salirwa muli ichi ntuchimo, ichi shibilo, ukutila tulifio wino, mwamona, wichenche ntefie fwewe neno kumonanga tulimuchitetekelo. Nomba shikula mupale, kabili nomba iliotatula isula muli baibele ukupepela waluele. Wachipu shauru chelo ni vanga wa pepelwe mailo pa mulungu munshita ya vushiku. Abo wawa undepwe na abo ndakwa kale uno mulungu kabili mubu tuntulu bonse. Muno bali miyama woko yabo abaliko pa mulungu mailo vushiku. Nomba chena chintu chimo mule iluka chena chintu chimo chiri chena chiri nde ichitira ichine mwine. Waliko mulumendo munono uyo waeberwe fie uwa ishiro kufuma kuchigago umunono muka vushe uliomwa na kashini. Peken pao, ukufuma. Na ninka shumuna Kristu musuma sana kabili aletele umuntu umo. Umwaiche, umusango na chumfilemo, umulumendo munono, atemwa ichintu chimo. Uo ba shinganga tabai shibe no kuishiba, icho ichali ubu afya na ena. Bapu hapu wabali ababi pasana atemwa ichintu chimo, icho tabenga chita. Yekutiba mubike muskulu atemwa ichintu chimo, ali sana, umulwele sana. Kabili atile umupashi wa mshiro, liyali nefye panu mayambila wala ndire kuri uri omu lumendo munono, noku muita, wamwebele omusango abele mu na fimbipo, noku mweba paluwa kunda kwa kwakwe. Kabili uno mulungu alia, vanyina temwa bafyashi, atemwa onsengali nani, bali musendele kumuwekesha kuri doktor, kabili doktor atile, alikwete vapuapwa bambi abapya, mwamona vapuapwa bambi abapya. Kabili omusango nchumfilemo ukutila aba fiyashi atemwa umuntu umu alitu malami okufuma okutali atemwa omusango omu kukuleka chishi wekulu kuta. Mwamo na nomba lesa kalenga kutialenga wapuapu wabambi na naliche tekelechi nechino kutila tulipa mpela ya chimo ichafi ntufia pulisha ponganshi ifisha atalile okuikata isonde kutula munshi kusha kwa shukuru Yesu mwamona leo nomba kututuwa ishibi kwa fie ilio shikawe icha ichefya sana mwamona icho muntu eta icha pulamo lesa achita icha muselu lelo icho muntu eta icha uwelewele lesa ala chita icha pulamo mwamona echo nomba mwone ni chena mwamona shikawe icha ichefya sana icha kutira tama katali ukuchirufya ukutira muka chipanyanga cha kutira tamukwete ichi shibilo mulia kukuchire ngurula mlemona Mwamona, nanu wingatala okutontonka nyo kutila impiri ishale toloka ngaba sukusukwa wanono kabiri amabula yale totela ilio kasema aishile isa kusima matololo chiria chala ndiru na Yesaya ikana limone mianda bili nangu mianda chine wabali ne miaka makumia bili na umo ilio tachila chitika ne miefupa menso ya kweponse ne chiputuru wa icha mpapa ya mpanga ukwavula nangu ichi intamba icha kushimikilamo uwata mfishi wa kusima kumachari chionze no kuiminina palula mbalwa Yodani ukubirikisha la pireni kabiri aitira abantu ibumba dia amafuafua insoka lelo chiria echo lesa aso sile kutira ili wakesa impiri chika tolokanga basukusukwa wa nono mamona ama itefya wali chimwene kabiri wali sangalele musango nshi bengelu kila mochiria uliame sayo mkalamba uyo wase semenwe ukitula kuntendekelo kwine ukwebuku mukutendeka kutila alino kuisa kapususha amalambo yonse na makasisema wonse ne fintu fionse fiaso ntelele kuli wene elio kabiri ilio aishire chali nokuba ngokufyalwa okwa muchani wishi uyo usha upile vanyina tutile mwamona kabiri umwana kashi asangilwe ne fumo ili akanya ilio tabala tipopane kabiri aishire mumusango owa kutila nokufyalwa muka kanono chisuma isoso kutila lichinka muli baibere lelo ichinka muli shirienshi kuchali luchengo mukatika chibumba na lisangire inchende ya musango filia mwari zona inchitaimo mukulunga kwaliko ichinka mukati mwisamba ya fimawe kabiri ulia emusango Yesu afya lirwemo mukati mulili ichinka ili nono muchiribwe pamulimba wachani nempimbiri mwichinka lia ngombe mwamona umo basungire fyakulia kabiri akushiwenga kafo wakapala wambao kabiri inga ulia kuti abashani yehova impalume lero efyo chali mwamona efyo chali mwamona umuntu umowaibira sana lelo we ilio alifyo mulumendo alipapwishe bashima pepo pakwishe bachirie chebo pamulandu wachinshi wene ali chebo mwamona wene ali chebo tatalile kulembe buku tatalile kulemba tatalile kulembe chebo chebo fye chimo icho atalile kulemba ndemona ali chifutile mu musensenga ilio omwana kashi aiketwe mu buchende tatalile kulembe chebo chinshi wene ali chebo mwamona wene ali chebo talingilo kuchilemba ubumi bwako bwali chikele wene ali chebo nga wene nga nchile chitemirimo ya kwata taliena mwinche tekela mwamona nga nchile chitafia fine fio ichebo chaso saliena chili ichebo lelonga chiria echo apili wile wene echebo echo nomba mwite ya nye nomba kukulonga na ukwa labako ukwa kunda pakabili nomula lilo kutituwa baba nsansa kulimu okuba na ifwe nga kutimuachita nga tekutimuchichite wala musalanganya ililine kabili mwilabako mule mpepelako noku pepelako mkashwandi umwana kashuwa wamisha mwisonde lyonse kabili naba nabandi kabili nomba nalibalombela chila umo ukuba bakwa shukuru Yesu nomba beki abafye pachimo ichamu nono riketa na mwishiba kabili abafye umu nono ini ani ndafyo tuwale chita elio kabili abafye pali chirie chimo ilo nomba ena muka shana umusuma sana kabiri nde tashashikuru pali chiria tape patanwa tenda chende ende nangu chimo ilo alifye pali chirie chimo ena tasakamana tafuwa yokuya kuchari chikabiringa achita ala ya kunu makulia nukulashe tachungamu alema nukuya panse chiria mamona ndefuwa ya ukumona na isushi wanampashu wa mshilo ndefuwa ya ukumona Yosefe ndefwa ya uliomunu mendo na alichetekila kutila ubushi kubumo ilio tekuti nyende ukuya kuchintamba na kabili ndefwa ya kusenda ii baibere ya kwa ya kale noku ipela kulie na noku sosa Yosefe ikala na yowe mwana liena njuwa itenya ukuni na ukuya mumulu ndefwa ya nkomfe umwela ole pupa kuchifulo chimo mkalo leshe pamulu mkasoko nyoku boko kwa andino ukuya na tupepe lesa tata ubumi bwesu bwonse bwali pombwa muli chiria bantu chiria ni mwe kabiri imwe muli ubumi bwesu nomba kulibamo muno shikulu abo abayikatirila ichi chishibilo icho na chilalandapo bali kwata chiria chishibilo lelo nomba na balwala kabiri ndefwa yo kulanda muno bushiku pakuba pela kushipa ukuba kosteresha kukusenda shirien sambu isha perwa na lesa mali kwa tensambu kukuchimfia uliachiwa enali chimfi wakale kabili aleba bepa fie ndeba poka tata Nomba nga kwenu kulande chevo. Landile ni ukupitila muli neshikulu. Ne fifia lembwe finono ifyo nembele pano. Na ama lembwa ya nono ya lembelewe. Nde pepo kutila mwalanga kwa shikulu. No kuingila mchevo. No kubapela iktetekelo kubukata wakwalesa. Mwishina ya kwa Yesu nde pepa. Amen. Nomba bwangu bwangu ndefwa ya imwe okuisula muli Bible mwivu kulia kwa Yeremia ne chipando wa cha 29 nga mlefwa ya okubelenga temwa nga tamlefwa ya ilembenifye. Yeremia chipando wa cha 29 kabiri wala tendekila na vesi ya 10 ya kwa Yeremia na vesi ya 10 chipando wa cha 29. Na kabiri twala bilengo kufuma muli Luka chipando wa cha 16 okutendeka na vesi ya 14. Nomba nalamu pela isambi loliandi iliyo mle isula. Isambi loliandi munobu shikuliri ukupelelwa. Kabili ine ukupelelwa. Kabili nomba mwalishiwa ifyo ukupelelwa kwava. Kabili nomba tuwala vile ngo kufumamuri Yeremia ikipandwa cha 29 na verse ya 10. Pantu, efyo Yehova atila, iyo ikapwa kubambele emyaka ama kumichini lubali, nkamupempula imwe. Nechevo chandi chisuma, nkachifisha kuli imwe, kumuwesesha kuno kuntu. Pantu, ninji shiva ama tontonkanyo, ayo nde mutontonkanya. Vushe chitachawa ama, chise mwecha kwa Yehova. Ama tontonkanyo ya mutende, teya bubiyo, aya kumupele chilayo ne chilolelo. Elio mukadirira kuline. Kabili mukesa no kupepa kuline. Na ine mkomfwa kulimwe. Nga mwamfwaya mukansanga. Ilio mukamfwaya imitima yenu yonse. Kamoneka kulimwe chisemwe cha kwa Yehova. Kabili nkabwesho bunkole bwenu nkamulonga anyo kumufumya na munko chonse nechifulo chonse omo na mutamfishe chisemo cha kwa Yehova. No ukumuwesesha kuno kuntu uko na mulwile ukubwekela ku Pentecost nimbi kamo chiria ne mwine taile sosa chiria chiria echo na chira filibu la kulukuta. Luka 16 kutendeka pa verse ya 15 atemwa verse ya 16. Amalango na bakasema yali ko kufika na kuli Yohane ukufumalilia ubufumo bwa kwalesa bulabirwa no muntu onse utemenwe aipatikishamo umuntu onse ala ipatikishamo muli wena. Te kwenda fyo kuingila muli bwena ukwa bulo bwafya lelo muli ingile okupatikishwamo mwamona nomba ngamwa mfwaya no mutima wenu onse yena mukansanga kabiri ali laire okutila ali no kubwela no kubwesha abantu kufuma mukusalanganishwa peso ndeli onse panuma yali emyaka makumi chine lubali ukubwekela mu Yerusalemu umo bafumine kabiri achichitilefye uli awino musango kya chishinka. Nomba walalanda pa pakupelerwa pa minute aya nono nomba ili ngiri ne chisende chintu icha kupumikisha ukutulengo kuba mukupelerwa mwamona chintu tabi pasana chiringire kuchita chiria lelo abantu nse tabaposa kwa mano nga nshimu mitima yawe icha kutira chisendo kupumikishwa. Ikintu kimwe kyakitika kabiri iliyo bakitaliye na che kila babika muri kulya okupererwa kabiri mukine chine mukuchitakirya mukupererwa kinaleta kirye ekintu kituntulo ifyo mwaba kinalangishe ekintu icyo mwapangirwako munshita ya kupererwa chena ili ngirine kila pumya fyonse ifintu ifisuma ifyaba muri imwe munshita ya mfwa. Na liumfwa abantu ili oba ishibe kutila wali mukufwa. Ifintu ito vasu ngile munkama mubu umigwa bobonse. Vena mukupelelwa paleisho kuyebele la palifiena. Kabili ukwesha uleni ichi no kuchirunga mika. Kabiyeni napapata. Kabiyeni chichiteni. Mwamona mukupelelwa. Nga wali chichitire chiria intanshi. Mwamona chekulolela mpaka inshita ya kupumikisha. Kushemuli no kunchitilako ichi na chiria. ukupumikisha kulalenga kupelelwa ilio tuningile kuchichita ukwavula icha kupumikisha. Nomba tulemwe na muno bushiku kutila tulese nda ifya kuiminako ifya cha kuchilila. Kabiri icha kuchilila chaliliwe mukupumikishiwa munshita sha kupelelwa. Mukamone mu mukupuma chipandwa cha 12 na verse 11 ya chipandwa 12 de chitekela eyo ileso kutira dieni ichi cha kuchilila nendia toshenu kumakasa yenu nelamba iliaka kwa mumusa na wenu kabiri ne mitambu yenu muminwe yenu mwamona mulechilia mukupelelwa. Bandi mwene okuboko kwa kwalesa okukalamba. Bandi mwene pesha mano fyonse elio kabili vali ishile pesa mba ya chilangililo cha chishibilo. Kabili ilio vachili vali pesa mba ya chilangililo cha chishibilo vali lile omulalilo mukupelelwa. Bantu vali ishiwe pali ili anshita lesa ale teanyo kupola novu pingushi. Kabili yali ni nshita ya kututumia. Yali ni nshita uko chila muntu ale ichenchenta umwine. Bantu ichebo cha kwa kasisema chachafidilwe nshita na nguimo. Chali shininkishiwe ukubechine. Chonse icho asosele chachitike filia finefie omusangu achoselemo. Intumba ya mulilo yali palia pene. Kabili kanshi kasisema ali vilisho kutila lesa ali no kuchilu kilafie ilio amwene chishibilo pachivi. Kabili chali ukupelelwa kutina elenga nyava na vali ilio vamwene yali ayakulu ama pindwa ya fita ukuiko kufumamulu elele ngechi ushichile kila mumusumba imiso wakufumamuli chilanganda ava nalimbi vali ile kulishi wano kusosa tata mwishemuli ava shininkisho kuchila tulipesa mbali achilie chishibilo. Kabili kuti haya pamwinshi nukurolekesha pamwalo na pachiru atile we mwana chiria kulingana nechevo chakwe. Ibukisheni nino mwana wenu uabuveli tata muli hawa shininkisha ndi uwa shininkisha chiria kulingana nefyo kasesema atuwebele. Kabili na alikuata ichevo chakwa Yehova atile ilio nkamono mulopa nkamuchirila mulenu mwana wampanga palichila nganda nimi leta imwe wonse mwema na mukati iwe uli mkalamba lelo iveli liandi ulia ni ulia umaule fakunse mulia lelo ulia pali omulopa chiri ya chari efyo asosa shikulu. Ei cho tusha we mwana wandi tusha mumu tende pantulesa alipelo obulayo mwamona chisu matata chinshi mkwalileko nendiato chinshi mkwatile umutambu mminu yenu chinshi mkwatile umukate mkuboko kumo kabili inama mkuboko kumbi nga chinshi iyo imisalu ya lula nefintu chinshi icho mule filila chinshi icho ili velilefu mina mchinso chenu we mwana imfa ili mupepi no kupola. Mwamo na chali ni mwishita ya kupelelwa. Nomba ndeche tekela tulaikala mwishiku kutila tuli atemwa nganifyo inshiku isho tulaikala mwishiringi lokulengo lukuta ukuba mukupelelwa kutuntulu. Ndeche tekela ukutula pambila uluchelo kufumakulilesa teine ndeche tekela chiringi lokubika ululonso lukuta mukupelelwa. Tila na tuangala nshita itali sana na tuya kuchali chinshita itali sana tulingile kutitapwe chintu chimo musango nshu kutila kutituamu na ifi shivilo na fimbi ifikalamba na ifipapu wa kuchitua palibambi kabiri inga palifwe. Chilingilo kulenga imivele ya kupelelwa ukutila tulefwa isha kulilesa ifishi bilo ifya kuisa kwakwe chilingilo kuleta ululu kutalonse ilio tuwachibile ngo kufuma mchevo. Kabili mpashu wa mshiro alitueva kabie panchende ya kutila ichintu ita msango ifinefi chilino kuchitika tekutueva chena nichi nshirelo chilino kuchitika tuwa ya kulia chila chitika muli ulio msango ama nyu nshpepala yali chikuata ama magazini yali chikuata ukulangishe chikope cha chena ukwe kela kuno noku muna shirienka maishikalamba isha afiswa muli baibere ukuisuru wa kulifwe mchikutulu wa ichipia icho tatuatala atuishipapo na nguchimo. Kabili muku pililika chila leta mo kuisa kwa kwa shukuru Yesu kanshi kumpela ya ishimbila ukumona imi bombele ya mpashu wa mshiro ukalamba ukumumona ukuika paluwalala kunta nshiaba ntuno kusende chikope cha wene ukumumona ukubomba no kulangisho kutila temuntu tachava afye kashimikila tachava afye ulu kutalumo Mwena mumpashi wa mshilo ukulangishe chintu chimochine icho wachitile ili waikele mumubili wakwa Yesu Kristu nomba wali ikala mumubili wakwa na winga wakwe ilingile kutulengo kuba mukupelelwa bali abantu bali mweno kuboko wakwa Lesa kabiri ili anshitaya abushiku ya mula lilo wachisendele na mukupelelwa pantu bali ishibo kutila chintu chimochari mupepi no kuchitika kabiri na kuishibe chintu chimochiri mupepi no kuchitika kabiri ukishenu kuisa wakwa shikolo ukawa ukwa kupumikisha ukuya ukwa muumvi solo akesa no kusenda wenengo mupupu mwishita ya abushiku kabiri ukutontonga nyokutila ngo muntu umo mukupumikishi wafye kuliko bamo abamulu kwa lwesu bamo na abaya kabiri na mushala kunuma chiringile ukututuwala mukupelelwa ukutila kuluselwa kwa Lesa katuwa kashale kunuma nga kuliko ichintu ichili chonse nshirefwaya mwika nsha shikulu nshiku ishino no nshafu mako na leo mfwa Mel Johnson ukuimba lulio luimbo muka njibukishe ilio filamba fileko nkoloka muka njibukishe ilio fibusa ta Filipo kabili ilio nkabuko uyu mumana wa Yordani ilio muka laita mashina muka njibukishe kabili pebuku ilia mwana wampanga uwa mweo ndefwa ya ishina liandukule mbwa ndefwa ya wene ukunjibukisha ilio amashina ya ketua kabili china ntuwala mkupelelwa chiria ni chingefyo Paulo asofele panu medio na shimi kila imbila nsuma ushenkawa hii ichabi kwa kumbali ushenkawa hii ichakuposa kutichachitika eicho china ntuwala mumiwele ya kupelelwa ukupelelwa kutonton kanyapo panu maya iyo nsemi ya kaya kushimikila ushe ine nishita ilesa ilio ninga filwa wene chishi chimbi chala konkapo chishi ningilo kuchita chimbi kabili chila ntuwala mivele ya mwenso kabili ni chishi icho ninga chita chila ntuwala kumpiri kabili nakunika kabili chintu chakosa pantu ilio ndina avantu ningilo kube fintu fionse kubantu bonse pakuti ninga nonka wa mokuli Kristu ilo nomba na chilie chishibilo yonse kunta nshiandi mwamona kabili ndemo nefintu ifileisa kabili tekutuweba abantu ulemo nefintu ifia pusana pusana kabili uleleshiwa kilie fimonwa ifyo bakwaya kabili nshitashimo kutivaba ababulandanga wali bebele kabili na wishiwa wino ukuchila ukuchichita elio kabili ulaya sana mfimonwa mpake fintu fionse fisa mkubaichimonwa kabili chila kutuwala iwe mmibele ya mwenso iwe ulelelekesha nokusosa nomba uchendi mchimonwa nge chili panupene uchechimonwa nipesa mchine china ponji minine mwamona iwe ulabombo kuchilamo ulaisonke shoku chilamo kabili ulasange fintu fya abantu ifyo wale kabila ngata wafishibe abantu ama kabila ififintu ukuishiba ififintu tabeluka ifichitika mulibu lya bukapyunga obwa msango ulya tamwa ishiba ichichitika pamona wena yena tina tuwala mukupelelwa chikulu Lesa ninji ishiba ndino kuisa asukilapo jakumo ati ile kuline nshitaimo tina pato kuisa asukanga iwe ifyo kesa chitapabushiku wabupingushi ati ile Lesa navika ababantu mumaboko yobe kabili ukesa asukirapo pali chila umomuli vena ulino kuisa asukirapo pali bukapyunga bobe tukiachari na limo emiaka ikumilimo na fisano ya pitapu atemwa na limo ikumilimo na chine konsekonse kabili ukutulalilia na wa mkupelelwa chinshi ndino kuchita lekeni fienso se ifyo mulesu sashikulu lekeni mbebe chocha vechi inatemo kanaso sanangu chimo chila ntuwala mkupelelwa eli okumona ififishi bilo kuisa ukumona omupashi wa mshiro kututuwala kulia kunze no kuleta ififika katikilo no kushivika mongafiria ukuleta inshita shalukuta no kushivika mo eli okuika mwika lamba ikulu intomba ya mliro kunu makulia no kuisokoro la umuine eli okuika pachintu chimbi pafika katikilo chine nubali no kufisokoro la no kushivika muma pepala na muma woko eli no kuisa mo no kubula wa malaika wa kwa Lesa bali wa malaika chine nubali nembila chine nubali kabili vaishi ni nkishefiria fine ifyo Bible ya sosa kanshi muli lianshita ukuisa no kuleta mofige fika katikilo filie fishibilo ifya kubiasha ifya nshita ya mpela no kufileta kubantu no kubeba ifyo fiaba kabili na fionse paruwa fiena kabili shikuru okubomba palia pene ukuilangisha omu ino kubapo elio kabili ukuya fie nga ino nshita ya uchelo ukuisa no kufuaya chilie chishibilo pamuntu uli onse kanshi muli bantu bandi nimwemene abona temwa aba nabali awa leo mfa kumatepu kabili nabambipo kanshi kutimamo na ukupelelwa uko mkwata ukupelelwa ifishibilo ifya kuisa kwa kwefiringile ukutuwala chila chilondwa cha kwa Kristu mkupelelwa nomba pamyeo Yesu paluwa Yesu, Yesu imikalile ya kuntanshi. Chisuma ni chinshi, icho tukabanga twanonka isondelionse. Pinshi, ifyo twaba, chinshi icho tuleikalila. Ni chinshi mubombela, pinshi ifyo mulila, pinshi ifyo mulwisha okuba nomweo. Chinshi icho mleikalila nomweo, kukufwa. Kabilita mulia balinga okuba nomweo mpaka mulia balinga kukufwa. Chena chishinka. Kabili tulemo na ifesha mano ifingi sana ifya kundapa. Chiringi lo kutubika mukupelelwa. Nga uli umulu mendo munono. Ushe ndelole shapali muka pekin paf nomba. Ushe uyu ni muka pekin paf. Ushe niwe wale tele uli umulu mendo kuno kuchintu chimwate mwachibie. Chinshi uyu pano umu anakashina ikara pano pene uona chila landapo. Na chisa loleke shafie kulia nokumumona. Nomba nga kutlesa achitila chilia uli uli umulu mendo munono. Chiringile ukulenga emwe okuba mukupelelwa. Umuntu ukufuma kunyu aubane. Limbi kuti ali muno. Muno wishiku ena nichibusa kuli munyinane Robertson. Ali letere akamulumendo akanono kuno nde tonton kanyomu kashi wako ali kwete impalonda inshitaimo. Kabili ali undepwe. Kabili nombo umulumendo umunono na kuata asima ya bipishanga nshimpaka alifye mumusango wabipa. Umuntu umunono no mkolo mino wa filondo umuine mwamona. Elio kabili ale tele omulu mendo munono ndemona okuboko kwakwe pamulu kunuma kunuma kulia achipeperwa mulu chelo mulemona ukupi ilio mkashi waku ali mupepi nokufwa nempwa londa ali shive kutira lesa kutia amundapa kabili nga lesa kutia undapo mkashi wakwe lesa kutia undapa nomulu mendo kabili chila lenga imwe mumivele ya kuperelwa mamona mulingilo kuisa kabili ilio mwapelelwa liena lesa alinokumfwa kulimwe. Ronga mulifye abashiposa kwa mano tamusakamana ngacha kutira ala kitanangu yo chisuma liena chiri anachipusana mleso so kutira mulachita lelo chisenda okupelelwa ukuchichita ndeche tekero kutira omulandu uo tatuwa kwa tira okupelelwa ni pamulandu wakubulisha chitemwiko lesa okutemwa kwa lesa ndeto nton kanyo kutira okutemwa kwa lesa kulengo okupelelwa nga lesa alimulimwe ichishi vilo mkati kaimwe. Kabili mulemo na imivele ya nshita. Kabili abantu kuya mulubembo musango babiriremo. Chika mutuwala imwe mukupelelwa. Ndeche tekela. Chika chita. Nomba ichevo. Paluwa lala chilalanda. Nga mulewe kwa ya kulembechi. Mubena Galatia 5:6 ukutila. Ichitetekelo chivombela mukutemwa. Mwamona. Ichitetekelo chivombela mukutemwa. Kabili inshilafye imo iyo mwinga kwa tilamo ichitetekelo. Kukwato kutemwa. Intanshi. Bantu nangu chilifyo ichitetekelo mibo mbele ya chitemwiko. Mibo mbele chiria nifiria fine ifyo ichitetekelo chava. Chava mibo mbele ya kutemwa. Nomba imwe ngatamukwete chitemwiko tekuti mukwate chitetekelo mamona. Kuti wakwata shani chitetekelo mumuka shuo wenga tawamu temwa. Chiria nifileo. Nomba inga palwa agapao kulilesa. Kuti chava shani ngatamua temwa lesa. Nga mwatina mwalitemwa mukashi wenu. Kabita mwata lo kumweva paluwa chena. Kabinoka anai kalapanshi no kuchitechite mwiko kuliena. Ukuchilangisha kuliena. Ukumufyompa, ukumukumbata. Nukumweva nike pika uwa ishibisha mchalo. Nefintu fionse fio mwaishiva. Kabili ifyo awa waemba. Kabili nefyo mwamutemwisha. Nga tamuchitile chiria. Takatale kuchishiva. Ulia emusango. Nga mwali mutemwa mulachilangisha. Uli emu sango tuchitila mkulilesa. Ilio tuwa mutemwa. Tula muema paluwa chena. Tule kalapanshi kabili tula mulumbanya. Noku mshishimuna. Kabili mwamona. Ukutemwa kula tutuwala kulichiria. Nomba. Nga chakutila chintu chimo chilefu wae kwa kuchitua kumukashi wenu. Chinshi. Kutitamuvika mkupelelwa. Kukulengwa chichitwe. Nga chakutila muntumo. Aso kutumukashi wenu na kuata impwa londa. Nga chakutila muntu. Umuaso kutila mkashi wenu. Wenu na kuata tibi kabili alimupepi nokufwa. Lelo imwe, muli nokuchite chintu chili chonse, mwamona, chili nokumuvika mukupelelwa. Kabili chilia, chintu chimochine ifyo chava. Tulingilo okutemwa ilio tatula kwata ichitetekelo. Kabili ichitetekelo, ilio tuakwata okutemwa okuine kuine, nifinshi ifyo kuchita, ulasunkanya ichitetekelo chesu kunse, kunchende ya bulwi kulilesa. Mwamona, temwa okuine kuine palilesa, kabili nechemo chakwe, kabili na bantu bakwe. Chikasunkile ichitetekelo kunse kulia. Ukutemwa kuikatilila fie ichitetekelo kabili. Chibafie isa natulea. Kabili kulia chilaya. Pantufilia efyo kutemwa kuchita. Yohane 14:23 Yesu atile ngo muntu ante mwakasunge fyebo fyandi nomba tekuti musunge fyebo fyako yo kwabulo kukwata chitetekelo mufyo asosa echo mulemona ngali temwalesa yena lasunge chebo cha kwalesa ngasosele nineova konda pawe ala chetekela chiria kutemwa kula mulengo kuchetekela pantu ukutemwa kula teka fyonse nangu nandile mundi misha abantu na bamalaika kabiri chikwete kutemwa tachiri kantu mamona nangula ninga kwate chetekelo kuseshe mpiri kabiri chikwete kutemwa tachiri kantu ukutemwa kula teka fyonse pantu lesa kutemwa leso wa kutemwa nomba emkwai nga Yesu asosele ngo muntu antemwa alinokusunga ifyebo fyandi na tuishi bachena chichi nko kutila lesa alinoku kumanya umweo upelelwe nomba bonse twalishi bachilia delo chena ili ngiri ne chisende chintu chimo ukutusunkira muli chilia muli kuli okusakamikwa ukupelelwa chisende chintu chimo ukuchichita lesa ngo kutila muli Yakobo 5:15 ukutila Bible yaso so kutila ukupapata ukwine kwine kulia ekupelelwa ukupapata ukwa mulungami kubomba kumakayengi ili omuntu mulungami omuntu musuma aba mukuchululuka atemwa kwenda kwa mweo atemwa ukuchululuka chimo palifi ndeto ntonkanya kwenda ishi wili alinga ukuchululuka atemwa kwenda chimo palifi mwinga temwa ukuchita lelo ilio umwe waingila mukupelelwa mukuchululuka ipepo ili akupapata ukwa muntu uyo winga langisha ichi shimilo ichintu chimo chirachitika mwamona mwoneni ifyo Bible yasosa na pana kabili muli Yakobo 5:16 iti ilenga ukuyasani ne membu ukulungamika ukuitea nyapali chena yasani ne ni membu chenu kuli umo nomubiye ukwa muloku kwata hii imembu ukulomba abantu uku mupeperako ukuyasani ne membu umo nomubiye nokupepera na umo nomubiye mwachimonecho nokutemwa ukutemwa ukutila ni nkwata ukushinikisha kutina yevelela kuli imwe filubo fyandi na imwe kutimwa yevelele filubo fyenu kuli ine kabili nali mtemwanga nshita kutila jino kumupepela kona imwe mulino kumupepela kona kabili tuli no kuikala na chena na mapepo haya kupapata mpaka yasu kwa chiria e kupelelwa chiria efyo tulingilo kuchita nshita feyonse na tupule filangilo fimo ya malembo pali chiria kinshi cha chitike nomba kulina imbi na limo ama miniti kumilimo na yasano shikulu nga asuminisha. Yakobo, ali umaume, ali intanshipa anono umulu mendo au shisakamana, antonton kenye, mmano yakomu ino kutila, ali shivo kutila, uveri, mwapidi wile pintu pionse kuli ena, kavitasa kamene omusango ali, nokubu pokerelamo, eito, ali bupokerefye. Kabili panu maabu pokele, atonton kenye ukutila fintu fionse fiyari fia wino, pantuali kwete ubuveri. Atonton kenye ukutila ichintu na chipwishiwa. Aishile kuli munyina ili wali nensala, ukuisa ukufuma muivala ukufuma mkubomba ne ngombe no kulungi nsebula. Kabili munyina, ena lefwa empoto ikulu yelanda, intongwe sha mumpanga ne fintu chapamo. Limbi chali cha kutunka sana ili omuntu ali nensala panuma ya kuendaka subakonse. Kabili na munyina atire ndite mupepi no kufolushire mpela kofi moifi. Kabili atire chisu maine nga walala pa uli ine nsende uberi mwamona. Tasa kamenefyo achichitire chikulufye ali chikwete. Kabili atonton kenye ili apokele uberi chiri achari chipwishishe. Pentecost! Palia epo mwafirilwe. Mwatonton kenye pantu mwalifyerwe no mupashi. Ukufyalwa kumupashi wa kwalesa obuveri chiri achari chipwishishe. Lilo chena chichitende kafye. Mleibu kisha mumbila ya mumfeniena. Ifyo kutila umwana panu mailio afyerwe mulupwa. Aishilewa umwana. Ali kwete nsambu kubuveri. Lilo ali ingile ukuchininkishiwa. Umwana wasambilishiwa. Elio kabili nga kashini nkishiwa kubwa umwa na watu mfuila kubukwa yo wakwa wishi kansi chiringi loku bachisu matapo kere tari ukube mpiani tapye nepo ichintuna nguchimo ilo nomba ali umwana ilo tapye nepo ichintuna nguchimo nga tari uwasekela mumulimo wakwa wishi kabili echo ilio mpashi wa mshilo wawile pavantu la Pentecost kabili batendeke okubake shefi abu penefintu ifyali mulukuta la tonton kenye pantu badi fielwe kumupashi chiria chali chipwishishe. Lelo mlemo na kwali wa ukubikwa kwa bwana. Kamili ipanu mawi umwana ashiningishi wakubwa umwana umwine mwine. Yena wale mutu wala munchende ya chintu mwingi. Elio kabili ale vikwa pamulu noku kufikwa umwingi la umbi. Noku mvula pali ya pamulu. Elio kabili pali ya pali ukubikwa kwa mwana. Ukutila ali ni mpiani ya fitu fionse. Ifyo wisha kwete. Lesa ashtile chintu chimochine no mwana wakwe palupili uluwa sansama. Ali kupikirwe neku atemwa ikumbi. Kabili ali pili wirwe. Kabili itakufwala chakwe chava likenga kasuba. Kabili ishi wiliatire uyu emwana wandi uwate mwikwa umombekelwa. Monse na malango fyali filirwe. Kabili uyu niwene mwenyena ali vikirwe mchifulo. Mwamona. Nomba Yakobo atonton kenye, pantu kutila likwete obuveri, ukutila ifintu fionse fyali chitilwe. Efyo, na abantu ba Pentecost kabili batendeke okubunganya ba oneness, threeness na ba trinitarians kabili notu mungwe tonse otwa misango, no kutintana umonomu vie, chashi ningishiwa kutila ichishivilo, tachale monekera. Umufulu akafindwe, ifikansa mamona, lelo kulia ekocha ishirefika. Nomba moneni Yakobo atonton kenye chintu chimochine. Lelo mumwenso nshitai moya abushiko pabu umibwa kwe wine ukupelelwa kwali mwikete ili atonton kenyo kutira kuchiruka fye ulio mmana kulia munyina alendolela kukunjipaya alino kuchichita mwamona ububeli ubo apo kele chali chintu chali no kulenga info yakwe kabili ishta shimo chiria chintu icho mlepo kelela ngomupashi wa mchilo wene eo kabili mwalifia wa chipia chipia kumupashi ngata mlemo na chiria chintu chimotine chika mwema ula pampela chiria chishinka amenshiye na ya kuswishe noa yae wa wile sonde ichintu icho mwito obushiru limbi kutichava icha kumweva ula kumpela ya msebo. Nomba Yakobo ali ishiwe kutilo obumi bwakwe bwali mupepi na kumpela ali kwete nkombe ya ishile mwevo kutila munyina nala umeava fyanso ama kanayane aleisa mkumkumanya ali ishiwe ali munshila umwenso wali mwikete. Atu mine umuntu kuntanshi ne ngombe shirume ne ngombe ne mpanga kukuchita itakuni nikaita mutende na Esau. Elio panu mayachiria atendeke ebumbana limbi nefipena fimbi. Elio atendeke ebumbana limbi nefipena fimbi ukwensha ukumukumanya ntanshi ukwensha ukufumyapo ichipi chakwe. Elio atendeke ukutontonkanya chiria tatamukanye pantu nalimo alinonka sana kuchiraine. Ena talef kabila. Eli wasendele ama kashibakwe nama nama kwa wanono nukubatumakuri ya kutila esa ukuti ama mona ama nama nono ama kashibakwe kabili mchine pavepu wabakwe ama nakashaba nono navepu wabakwe wabaume ena tekuta vepa ye kanshi ena nadioline tekuta chichite lensali ishibafia kusendo muntu. Yakobo ali ya wiki omukuku kuri aile fukama pama kufia kwe na mwishimale mweneka mgonwa kwa takwenso ni panono panu mayaichi. Njelele niko insoselo lelo okubako panono ali ni Yakobo. Yakobo chifili vula uwa abufi kabili fili ya ifintu ali lelo kuli chintu chimwacha chitike kuli ena kulia ukupelelwa kuya ilo infa yali kuntanshi yakwe kutikuwa kwa umenama na kashave kele muno bushiko chiria kutila infa ilifie kuntanshi enu. Kabili nshirafie imo iyo mukatala ukukatila mwe chintu chimo ito mlefoya kwisa aba pelelwa. Ningile kuchikwata munobushiku. Ningile kuchikwata nomba. Ngate ifyo nishinafwa mailo patali sana. Ningile kuchikwata nomba. Iliyo mwa pepela palubatisho wampashi wa mshiro ichi shibilo mwitila chisuma nomba na waya kulia nokwesha chikulu ine ndi uwa na kapanono. Owe oluse ikale ni mchikuna chenu mwilaesha na ngukwesha ngamwaisa soseni ndino kupita mumulongo wa kupepelwa ukubikwa amafuta pamuto wandi ndino kumonanga chiri no kunchitwe chisuma chiri chonse kutitawa amakuikala fye pantu muli mpaka mwafika kuli chiri ya chifulo mpaka ulukutalonse lwafika pali chiri ya chifulo ukutira chiri pakati kampa na omweo mulingira kuchikwata nomba ngate ifyo kona ika jena lesa lino kuisa mwenekela chisenda kupelelwa kukuleta lesa pa chifulo. Yakobo alilile ukuchira lyonse mukupelelwa ali itile mpaka aishile ikatalesa kabili ilio atitile ali shombweke tema miniti kumili mwana ya sano ashombweke ukumusunga mumweo wakwe nshita yonse ya abushiku kabili na lioline ali ishiwa kutila takwete palo kabili ali uwalinga kukuikatila fye mpaka ipalo yali ishile ali shombweke mkupelelwa mpaka ipalo yali ishile yena kabili amwene mpaka lesa anshile mwenekela elio kabili mkupelelwa shakule keko ilio atendeko kumfwe palo kukuika kukuisapali yena abantu wengi batila ukukata kulilesa ninchi kwata nomba palia mwabepwa. Omuntu mwatira owende mpafia wino sana mwina Branham nali lekulia nokupepa owe ukututuma kwa lishile paline kabili uli alimbi ali nilesa nali mwene lubuto lukalamba kunta nshiandi uli analio line limbi ali nilesa lelo chili atecho ndela ndapo. Baibele itila aba hebele chipandwa cha 6 imfula ilokela pava lungama na vasha lungama chimochi nefye nomba mukavule ngano nokuvule fyani nokupivika muchirime kabili imfula muchine chine itumwa pamulandu wa ngano lelo imfula ilokela pafyani musango mawine chitapa ngano kabili imfula kabili ifyani fila sangalala fye palwa mfula ngefye ngano iba kabili ni imfula imoine umupashi wa mshilo mawine kuti wawila pa ushache tekela nukumulengo kuchita fiefilia fine omusango mawine ngefye wache tekela chita lelo kumisabu fiavo eko veshi bikilwa lelo chiria echo ndela ndapo chiria echi shibilo kabili ubu kabili Yakobo ntire mukupelelwa ntire ninji shiva ni mukumya imwe muri pano pamona ine lelo shamulekeleko kuya umuntu umo alechi mono kuba isuma akakumfa umfa kano no velema no kutoloka pamuluna panisho kubutuka umwa kupita no kusa ninchi kwata ninchi kwata ninchi kwata owe yo yo Yakobo aikere palia mpaka chintu chimo chani chitike chilia chamulengero kwenda waivela chamulengero kuba muntu waivela pantu alikere mpaka chilia chali chitike kabili ali winga chita baibele itila ali katilile mpaka ali chimfishe ngo muntu kuti achimfya shani palilesa lelo kuti wachichita kuti wachichita umuntu kuti achimfya palilesa inchitaimu kwali kwa muntu umo uweshi nalia kwa Hezekia aeberwe kulika asesema efya sayova ulinokufwa Hezekia alu ilechi nzo chakwe kuchibumba kabili mukupelelwa alilile shikulu ndolesheni nalienda kuchinzo chenu no mutima wa tambalala kabili nde kabila imyaka na imbi kumili mwana fisano panu melio lesa amwe vele ukutila ichintu chimo chili no kuchitika ali no kufwa kabili mukupelelwa apili wile ubutantiko kwa kwa lesa mukupelelwa nangula alilile ichibi mukupelelwa Yakobo aikele palia mpaka ipalo lyali ishile nokupilibule shina lyakwe kufumako uwabufi kukuba chilolo na lesa nangula ninko yai ni kweneshina lyakwe emkwai chena chali ni chinshi ifya ichile chitika chali ni pamulandu aishile pelwa pali chilia chintu kabili ubwishi kumwa konkelepo ili akumenye Esau taka bile bamalonda bali bonse aile fye kuliena nokumukumanya mwamona chinshi aishileba mukupelelwa mpaka aishile kwate chininkisho kabili imwe mulala alapelelwa mpaka mwakwate chininkisho ngatamule chita mwilaesha nokuisa kukupepelwa mwilaesha nokuya kuchipa ilo uleni mpaka chilipaka tika mweo nemfwa kuli imwe elio chintu chimo chikatitika mchine chine ukupelelwa Ruti aishile pelelwa inchitaimo ilio aimini nekulubalirwa kwa Naomi Bushe kuti awe kena mkubantu bakwe kuli bonse abo atemenwe kabili bonse bali abo ena ena ashinshi mwine imilungu yakwe na bantu bakwe atemwa bushe alinokulambatira kuli Naomi ichinshi cho alingilo kuchita kabili aishileva mkupelelwa aishilevilikisha uko mukaya nkaya uko mukekala nkekala uko mkafila eko mkafila uko mkashikwa mkashikwa atemwa eko mkashikwa kabili lesa wenu akaba lesa wandi mwantimo necho uko mpelelwa lesa alimupalile alimupele omwana mwaume Obed Obed afyele Jesse Jesse afyele okupitira muli Jesse mwaishile Yesu pantu uko mpelelwa ngachilendo muno no Rahabu aliwa mpelelwa
Ali ishiwa kutila impo yali kuntanshia kwe ali mubo pengushi. Kamili aishilewa wapelewa. Ati ile, jino kumufisa mwenengu. Jino kushite chintu chiri chonse. Kanofye, lapeni kulile sawenu. Kabinenga ndayandi jino kuiminina. Mwachimonecho. Ati ile, jino kuchita. Nga wasenda ichichi shiviro, chino kuchita. Eliaza, aishilewa wapelewa. Ili omulimo wapelewa kulie na kukufuwae na winga. Wakwa Isaac. Eliaza wa ku Damascus ali umuntu mukalamba bali mutemenwe kuri Abraham kabiri ali subirwe kuri Abraham kuya kunse no kufaya na winga na wingo walinga wa mwana wakwe Isaac kupitira muri kirya mwai no kuletwa Kristo nomba Eliaza kuba umuntu wa mupashe ari shibe ifyo tapiriwire umwana kashi wa mibere yalinga lingiro kuba omukashi wa ulya ulyo maume kabiri musango nshenga musaliramo munshita yakupererwa kwakwe iliyo afikire musumba ari pepere nokutira chikuru lesa kiye chintu iliyo mwaba apererwa kabiye ni mapepo chikuru lesa leke nomukashana wakubadira po walaisa nokupela menshinga mali nokumpela ayakunwa abe ni ulya ali pepele munshita ya kupelelwa kwakwe. Rabeka omkashana waemba. Ali ishile, ali pelenga mali ya menshi. Elio kabili atire, winchelu isha munshila yandi. Ali ishile kunshita ya kusala, ngata kutira kutiaya. Ali chipasho, chakwana winga. Usheena, usheena kutiaya. Noku kwa kumaume, uo tatala monapo. Nomba chiria, chintu chikalamba. Tatala nanguku monapo, elo au mfilefye kumubomfi wakwe. Chidi echipasho chakwana winga, tamwata la mwonapo Kristu, lelo mulonfa kubabo mfi wakwe ifyo enava. Mula shitishe fintu fionse, ukusha mayanda yenu, na fionse fiashara chisenda ukuya mkusanga wene. Nomba mwoneni, kabili apa angilo kusala, echipasho chakwana winga, aishiro mwishi wachironga ino chakwe, mwamona ukuya. Yona, ukuposwa kunse mwishita ya chipupu, muka tikabemba, mwifumo ya chisabi. Isubira liyo nselia kuba omutunturu lyali pwire lelo taishire chitika kuisa mano yako kutira Solomoni mukulashika itempire atire chikulu nga abantu bali nokuba mu bwafyo kuli konse kabiri baka apiribukira kuli li itempire nokupepa yena mukomfwe kabiri ukupiribuka munda ya chisabi aishire elwisha okuisa pamo pama kufia kwenderenganya na marushi ya chisabi ukumushinguluka muli ali pepele mukupelelwa kabili muni chiria mukupelelewa umupupie unono usuma ya wakwe tepie munda ya chisabi kabili muni ulio mupu unono walepema narimotaishiwe ni kuisa uko abele kabili atire shikulu ndeche tekera ndelole shapa mulu kutonta kuitempire lienu kabili no mupupie unono kukupwa mukupelelewa ali pepele muni lia imibele tachatala achichitu wapo na kalia lelo ali wapelelewa ali pepele na lesa ali musongira wa mweo panshi kushitatu wakasuba no bushiku no kumutwala kunchende kukupera imbira yakwe ukupererwa Hana umwana kashingumba muri Bible ale faya umwana kabiri atendeka okuleko kulya paliena kabiri ali lekere okulya no kupepa mpaka nangu nishima pepo pete mpire atontonke nyokutira nakolwa ali mukupererwa kwine kwine nama nakashibwa nse okurolekesha boneti ya msango shani yo umbia fwele kabili mwari shwefyo chiva kabili umubi yo kumona msango nshi uwafya kukwala wafwele nukulanda pafintu ifile chitika pafamu lilo tehana aishile pita mukatike bumbali onse nukuya kuchipa ilo alilekele okulia alekwa yo kuseba na kwakwe kufumi shwepo ifyo chambo upusano ilelo chimunika fienge cha musebanya kukwata umwana kanshi chali umusebanya ukana kwata umo kabili aile pama kufia kwe kabili tamwene obu chindami uwe tempile ena tamwene na shima pepo wa chindama ilio alefu mapanse ali mkuchululu kakukalamba mpaka ifilamba fia kwe fiale konkoloka masa ya kwe kabili ale lila mkupelelewa mweshi kululesa mpelenu mwana kabili mwaneni talifye wako itemwa ilio lesa amu mfile nukwa suka ipepo ya kwe noku mpelo mwana ali muwese sekulilesa kabili pantu ale fwaisha wakukana ite mwapanu mailio lesa aswike pepo yakwe amupele kasesema owe lilialiali lipalo liakulundapo owe akwa tafya yenga ya yena Fie fintu fino na fimbi ifyo apela. Temwa na fie eka, lelo kase sema. Kabilita kwa lichi mwanwa, icha apalu walala. Kuingi imiaka ingi, muisraeli. Samueli, kasema uwantanshi, pa ingi imiaka ingi. Pantu nina anshila wa wapelelewa. Ukutila tali no kukwata omwana. Kabili alipulile mchimo cha kufyala nalimo ama kumutanda imiaka ya kufyalwa ama kumichine lubali. Kabili apepele no kupelelwa. Alingile kukwata uyumwana. Chari nijinshi. Lesa ila ndile kulie na kwabula ukutwishika. Tekutimuwe ama pelelwa paka lesa landa kulimwe. Oh we mwelukuta. Iminineni no kuisunkanya mwebene. Sunkanyeni kampingu wenu. Ishimusheni mwebene mulino ora. Tulingilo kubaba pelelwa, ngate ifyo, uko naika. Kuli chintu chimwajile isa kufuma kuli shikolo. Ninchi shivanga, efya sasa shikolo. Kulese chintu chimo, kabili tulingilo kubaba pelelwa. Chiripaga tikamwe onemfwa, kabili chikesa pitamuka tikesu kabili, tatu wakachimone. Antutari uwa itemwa, adi pelwe kasesema. Umwana kashumuna shunem. Ali kweta kamulu mendu wa kanono ako kasesema ala ndileko ichebo cha kwa Yehova kuchitika. Nangula ali umukote no mulume wako mukote. Tama kweta abana leno ali wachikuku kuli uyu uyo kasesema. Kabili ali shiba kutila ali umuntu wa kwalesa. Ali shiba kutila ali wachindama umuntu mwine mwine. Aishile munganda yakwe umulume wako tali mwamulia. Kabili na fiance pia shala ali umuntu wa mshilo. Ali mweno kutila ali umuntu wachindama. Ali mumweno kuchitechi shivilo nefipapwa. Ali mumfido kulande fintu ifya chitike. Ali uwa chindama umuntu wa mshilo. Antile kumulume wakwe. Ni muno kutila uyu umuntu uisa kulife muntu wa mshilo. Na mayo uwa munganda. Ali shivo kutila ali umuntu wa mshilo. Kabili akulile inganda ino no kunse kulia yakwe. Echo tali no kulengwa insoni. Kutia isa iji walefo yo kuisa kabili. Na fimbipo, ena avi kile u, ubusa nshubuno no mukati, mulia kabili ne mbeketi ya menshi kabili na fimbipo, pakutila inga samba umuini no kukwata chimo, ichakunwa. Kabili narimo kutiatu machishi kwa temwa muntumo, kasumika ne, nefi akulia fimo kumulisha kabili, ukia kulia no kumuposha muli, mulika liya kasuba temwe chintu chimo. Kabili, icho ilio elia amwene, ichichikuku kuchitwa kuliwene, kabili chali lembwa, icho mwachitila kubache pesha bandi, mwachitila kuline. Echo amwene chidi amwana kashi ale chindika lesa ilio ale chindika uyu kasesema. Ilio amwene lesa muli kasesema. Kabili echo tale kwa ya kantu nangu kamo palichena. Mumutima wakwe tachari pachintu chimo. Achichitile fie pantu alitemenwe lesa. Tachichitile pepalo ililionse. Achichitile fie. Nomba, nombeli atile. Kabiye uye muipusha. Uchenande kumfu mpali ena. Limubie kuli ena temwa. Chilolo mkaramba na. Narimuishi wabino sana. Kuliko ichintu chimo chankumbu. Ichintu chimo. Icho ninga mchitila. Defwa yoko mpele. Ichintu chimo papyo. Aba kuline. Ena landisha. Ena. Ali nengo kurala pama usanshi kabili. Ena ali wabino sana kulife nomba. Chinshi cho ninga chita. Atile yo. Mtikalafye pagati kabanti bandi. Tulife wino. Walikuwa ato wikalo kabili. Epe lafye. Tatule kabila nangu chimo. Kabili geaza atile kuliena. Elota kwa tavana nangu vamo. Nga pia fine geaza achimwene. Ukwa bulokutu mishika kasema amwene chimo mwapantu atile. Efta sa shikolo. Kabiyo uye mweva mwishita yaringa. Nangu panshita iringile umwaka okusmanomba. Haka kwa tomwa na maume. Kabili umwa na umwa wameali fielwe. Iliyo hali narimo imyaka ya kufiyarwa ikumi na fibiri. Ifyo bali ababili abakote vate menu ulio umulu mendo muno na umwa na fie wabo eka. Kabili umwishi kubumo hali kunse kusota ingano na wawishi. Kilingile narimo chari pagati kakasuba. Hali pile kakasuba demu na pantu atende kukubilikisha umuto wandi. Aishile lualisha, nukuru walisha. Wawishi vamu sendele kumufumia muibala. Kabili chari chakukumikisha fie palia. Ichakutila atu minamubonthi nukumutu wala kulia. Nina hali mwikete pamolu yakwe mpake nshita ya chungulo kabili alifile. Mwaneni umwana fye wakweka uyo wapelwe kulie na shikolo ukupita mwipepo kabili nobula yo uwa kwa kasesema na efe wa sasa shikolo alishive kwa likoe chintu chimwecha luvana kumo chena tetichibombe ngala esa kutamu pela shanu uyo mwana no kuleka ukutemwa kwakwe kwakwe kuisa kuri uyo mwana lero nomba tata lile kulomba chiria alikotele sana kumukwata ukuboko kwa kwalesa kwali chilandile umuntu wali chilandile kasesema kabili kulia uyu mwana mulili emibele alifile umwana fyeka. Echo atile kumubonfi nina palipunda no kuya kabili wimi nina ngo muntu umwa esho kukwiminika wiesho kusoseshi wii. kabili uye fie kutonta kulupirulwa kamelo pamulupa lya mulchengo panchende imo naikala mukati kulye kuli mubonfi wa kwalesa wa makawa pulamo uyo uwanjebele fie wa sashikolo ngakwata omwana ndefo yokuishi ba omulandule sachitlechi echo atire kabiye fie kuntanshi kabili wiche chenta uya punda leka butuke na makanga nshina fionse efili muliena leka butuke mpaka ufike kulya ukupelelwa kabili eli akasemali menine ukulolekesha kabili antile uyu aisa ulio mwina shunamen kabili ena kuli chintu chimo ichirubene na ena lesa na chifisa kuline shishive icho ichirubene antile kabiye kamukumanye ninkwata na tuendeshe kuliko chintu chimo ichirubene ukupelelwa kwa nshile palika sesema ukupelelwa pamwana kashe mwamona vale isa chapamo umokufuwayo kuishiva ifyo ichebo chakwa shikulu chali kabili uyumbi taishiva ifyo ichebo chakwa shikulu chali mwachimonecho umo ukufuwayo kuchishiva kabili uyumbi tachishive umwana kashale kwe kuchishiva kabili kasema tachishive antile lesana achifisa kuline shishive fia kumwevanga fika kuno eicho alifia mupepi na kujalivya ambishe kuboko kwa kwatile kushe fionse fili wino na iwe fionse fili wino no mulume owe kushe fionse fili wino no mwana nombo mwana kashi alifikire pampela ya kupelelwa kwakwe atile fionse fili wino ubukata fionse fili wino ukupelelwa kwakwe kwalipwile alisangile umvonsi wa kwa shikolo ngatali kwa kulya nalyo line ngali mukupelelwa lelo mulemo na alikulya atile fionse fili wino elisha tonton kenye chisumani chinshi chile chitikanomba echo alibutuike nokuwila panga sashakwe chilia chali mweneke nge chinga chitwa echo geazi aishile mwimyafye atile mweneke abe wichitecho Eli atile kumugonfi wakwe wichitecho mweneke abe kuli chintu chimwe chirubene lesa le chifisa kuline Eli aishile sokolo la kuli weno kutila umwana nafwa nomba kasesema taishive vya kuchita atile geazi ulo yumutambu uo nyende lako alishive kutila chonse icho aikete chali palilwe pantu tachali liena chali nilesa muliena alishive ifyo ena ali alishive kutila ali nikasesema Eicho ali sendere uyu mutambu nokusosa keanzi vula ichi kabiri kabiye uye chibika pamwana uli wonse walalanda kuliwe ube wapelelwa kabiri wiposha na ngumo kabiri wileka nao utwalile pio kulaya wilanda kumuntu na ngumo uye ubike pamwana lelo mwana kashikilia tata apwishishe okupelelwa kwakwe chilia tata ikwishe icho wako nkele Atile, jefe yowa wa mweo. Ine isha kushe mpaka uye piungila kumwana. Kabili elia, aishilebo wa pelelwa. Kabili uyu alile, ukuya mumusewa, ena na mwana kashi. Kabili ilio bafikile kulia u, bonsa abantumari mulia mulubansa ukuwelesha no kulila. Kabili umwana kashi, alishitile chintu ichali nganganshi, ichinga chitwa. Asendele umwana no kumubika pabusanshi, apu elia ale lala. Chiyachali fechusuma ngomu tambu wakwe. Kabiri tanshi bwi kepalia echo chiria chintu tatabo mbele alefoye kuishiwe chintu chimwe cha ibela kasesema ali ingiremo nomba ali mukupelelwa nomba ni chinshi cho alachita kabiri tulesanga muri bible ukutila ali endele palia panshi mukupelelwa chinshi ibe nangu chimo itakuchita shikolo ndipano mwali nje bakulanda kuli uli omwana kashina efu asai hoba kabili talifye filafine musango na mweberemo pantu mwali njebele nomba pali alimubu afya kabili shishime fya kuchita pali anala alamu lumendo wafwa vichishi ni ngachita shikolo ukwabulo kutushika mpashi wa mshiro atile ndale salimuliwe ganshi lambalike we mwine pamwana ikintu chantanshi na mwishiva ali minine aendele no kubike ndu pishakwe pandu pishakwe umuna wakwe pamuna wakako imilomo yakwe pamilomo yakako kabili ilio ala mbalele palikena umwana atete mwine imikuchine lubali ukupelele wakwali pwile akanya kaishileva no mweo pantu kulio kupelelewa kwale tele ulio mwana kashikuli kasesema kabili ukupelelewa kwatwele kasema kumwana kabili ukupelelewa muri bonse babiri kwale telelesa mukumoneka nokutemwa kwa kwalesa nokutemwa kwa bantu bakwe kwale tele kutemwa kwa kwalesa panshi nokuposera itetekelo kulya kunchende ya bulwi kabili umulimo wali chitilwe umulandu wali iselwe amen chilia echo ukupelelewa kula chichita muchine chine tali nokuya But meyu impofu atonton kenye Yesu ali nokumuchilira aile ikala palya pampongolo kalomba lomba impofu ifyankumbu ikintu chanta nshina mwishi bamfire chongo. Yesu ale pita antile nani ule pita umo muntu ali musunkile panshi antile napa pata umuntu umo nani ule pita umo mulive na chisu manalimo wachipuko musambi umuno no mwana kashatile kulie natile mkwai tawishi wenani ulia ule pita iyo ndeo mpaba mamulive na valetila kulinshishi ya isulamu abantu aba kwa kunorubali ngo labusha aba kwa kawiyo ye babusha ushenika ponte la temwa muntumo iyo ushewali talokumu kwa pali ulia kasema waku galili ulia kasema wacha icho witwa Yesu waku Nazaret iyo chisuma na mwishi wa muli Bible chilando kutila mwipingulo Yesu kutila umwana wakwa David ya kemishwa ukuikala pali chena ulia ni wene ushaulia heo ushaulia heo kabili wena le pita hapa ukupelewa kwa mulengele kubilikisha we Yesu mwana Davidi mbele loluse mweka tula mwinchilila temu papata liyo mule itabambi mwinchilila mwe Yesu mamumulive na watile ikala tondolo ulepanga sana ichongo lelo wali wapelewa nga isa pita ena limbi takatale kukwate shuko na limbi na ipo limbi tekuti tukwate ino kutiaba ni ishtani ya mshiku ya kulekeresha ukupelewa alibirikishe mwe Yesu temulandu uwa mwebele kuleka alibirikishe umusango mwine siyafine ukubirikisha ukuchilapo iyo ba mwebele kuikala tondolo chamule ngele kubirikisha sana aliwa pelewa tapaina ngumo winga mkanya we mwana David mbele loluse kabiri abirikishe mukupelelwa kabiri umwana wakwa lesa neme mbwishe sonde pakubeya kwakwe ukuya ku Yerusalemu kukuninikwa lyaline ukubela mbo eliye sonde aiminine munshira shakwe ukupelelwa ukulila kwa kupelelwa waiminika umwana wakwa lesa atire nichinshi icho wingafwaya ine okukuchitira owe atire shikulu ukutira ninga kwata menso yandi atire kabye kumobe chitetekelo chobe chakupususha ya chali chalinga ukupelelwa iliyo kupelelwa kulino kupokelela ichintu chimo ukukumya kunono kwa chepesha ichitetekelo chila chipokelela mwamona wene taso sele nomba lolela pali miniti lolela pali miniti ikala apopene pali miniti pyege leka mone nga kuti na ulekisha nomba shata la kumona po ama boko yandi pamyaka ingi leka mone nga kuti na haya mona shile mwana nangu chimona nomba iliyo Yesu aso sele ichitetekelo chobe chakupususha kiri ya chali chalinga kiriafye cheka echo alefwaya kupelele wa kulete chintu chimo kabiri iliyo chintu chimo temulandu ifyo chiri ichi nono chila pokelelwa chila chetekelwa lyaline pantu ichitetekelo chile kata iliyo kupelewa kule chisunka mwamona kutemwa mulya kula chisankanya pamona chena nokuchileta kuli chena kupelewa kula chichita impofu batimeyo amwene chimonwa wangu wangu Petro aliketwa mwenso ichitaimo ya mushiko pali bemba ili wanishinaye bamukupelelwa kabiri atende keyo kulabirikisha kuliko ichintu chimwechi lubene nimona umupashuleisa ukwisa kuline ubwato mwali mupepi nokwibila atire ngani mwashikuru ndeke ninjise kulimwe pamenshi kabiri ali fumine mubwato nokutendeka kabiri aishire ikato no mwenso ili atendeke kabiri atendeke okwibila kabiri ukupelelwa na ngula ichilubo mfwesho kukonka mafunde ya kwa lesa ntesu mila ulu kutalule mfwechi umuntu wale chita ifyo lesa amwebele ukuchita nomba imemwebena Kristu munabushiku muli mchishiru wa chamulimo ukwesho kukonko butungulushi uwa mpashu wa mchilo ne mpalonda na imuikata atemai imfa na imuikata mpalonda ntanda wanga chonsa vyo chiri mutishiru wa chamulimo na mkua tensambu shimoshine isho Petro akwete chikuro mkusu sheni nga taifi na lao naika muku belele wali bilikishe kabi nukubo kwa kwali ishire nukumu ikata na mkua tensambu shimoshine lelo wali bilikishe mkusu sheni shikuru ali umfile ukulira kwa ndi ukwa kupelelewa ukufuma mumenshi ali njimishe nomba ndi uwa chingirirwa mwamona chidia echo ilio mabirikisha nali moyo umwana kashinyina chonsa pintu chali kulie na umwana umuno na temwa umwishikulu atemwa umwipwa chonsa pintu chali abirikishe mukupelelwa lesa ali umfile elio tuwesango kutila mukuibila lesa ali mumfile umushirwa wa mulimo atende ko kwibira ari filirwe temulandu nga mwafirwa kiri atacha kwa tapuna nguchimo cha kuchitana chena bonse tulafirwa tulibena kufirwa icha kwambira po Leona tukwata omuntu umo uyimi ninomba nokuba kwa kwamaka uyo wingesa kulife nokutusenda bamulu ameshi gamwali pange chirubo umwana kashumu alipange chirubo umwaume umwali pange chirubo umulumende umo nangu umukashana alipange chirubo mwibira bilikisheni mukupelerwa chikulu mkutusheni ngatefe nalao naika Bena la pelele wa pali chena. Lesa linoko mumfa. Wene lio nsalo mfa umweo wa pelele wa. Chiria echo ndesho kumweba po. Umutemu ikwa wesu shikuru Yesu. Umuine munche nde ya vului ikalamba Yesu onde Gethsemane. Alibirikishe muku pelele wa. Bushe asende membu she sonde. Nangula eka lefe besonde na wasambi wakwa watemu ikwa. Ife walefu wa yoku chita. Lelo, lolekeshe nukuichefia kwakwe ilio aichefeshe umuine. Tebufa yobwandi lelo ubwenu buchitwe. Ali ichefeshe umuine kuchebo. Ichebo ichalaiwa ichakwa lesa wakumulu. Mone ni kanshi, aile kwa panta nshiko panono. Tabilinga aile kwa panta nshiko panono. Chipule moifwe, ifyo tulingi leo kuila kwa panta nshiko panono. Mwamona? Kabili mone ni, ama lembo ya leso sapano mwini luko kutila. Ali pepele no mukosha. Munyina nkashi, nga chakutila Yesu alingira kupepa no mukosha. Chikulemo ifwe, ifyo tulingira kupepa no mukosha. Nga chakutila Kristu, leso wakumulu kulengo mubiri. Ali pepele no mukosha. Yena chikulemo kulifu, ababe mbwa wapusushi wa kunkumbu, ukupepa no mukosha. Ngo kusala, watu ele umwana wakwa lesa mukupelelwa. Ukachitashani kuli mwena ine, mkupelele watu lingile tuwalila. Lesa muli shinshi kusha kulekelesha, na ilangisho mwine kulife kufishi vilo fiakwe ifu kalamba na maka, chiringilo kutulengo kubaba pelelewa, chiria chishinka. Kabili, ukupayo kwakwe kukutu undapa, no kutuposusha, chiringilo kututuwala ifu wonse mkupelelewa kukulisa kulidiriyeriwe, ilia kundapa, chiria chishinka. Rolekeshen, nga Florence na dinigeo. Chishikulula umu kalamba umu anakashi uwa kwa Florence Nightingale uwa tusha uyo uwa tampire Red Cross. Mwali mwane chikopecha kwe mwivu huku. Api nine nalimu ama paunda makumiatatu. Impalo ndaya limulile. London, England. Bali mletele kufuma kwa Afrika. Ukuisa ku London, England. Kaviri kulia muku pelelwa. Mwina Bosworth ali mulembele ukubwesha nuku mweva atile. Tekuti tuise kwa Afrika. Ali weseshe mwenkarata akwete na shikuku mulembela kabiratile tekuti nseshiwe, tekuti nchichite. Ala ngishe chikope, mwalimone chikope. Kwa wikilepo fiaka putulu wakano no palichena. Tari kwete fiaka ntambu wakano na kapumbwa na tonton kenye nalimo muntu umo. Ukuchibika mwivu kulimbi kutia eva ulapa mlandu ali mviri wakwe. Wali fie obwamba palia ukutila. Kabili tuwalibikile ya kantu wakano no kuchiringanya. Kuli enapa. Akwe tefe akasaru wakanono insalu yali chiringenye ukuchiringanya intungusha kwelelo kumuluta kwa inangu chimo. Kavili nangula lelo tuwalitonton kenye kuchituwavika akaputuru wakanono wake pepeala palichena noku kopa i ukukopa chiria kila kanya abantu abashaba wino mano ya waya matonton kanyo pakutila veka njeba ula inepa kukuvika chirie chikope mwi pepeala. Elio kabili ilio Dr. Aso sedo kutira tekuti aseshiwe, kabili ali shiwe na linoku tandalila Englandi, ali walengelewe na okumuvika pama chila, nokumuvika mundeke, nokumuleta kulanda ni Englandi, nokutuma malonda kulia kundeke ilio takulava ukuya kulia kuisano ilia ku Buckingham, vatu mine malonda kunse kulia ukuisa kukumupepelela. Kabili ali uwa kwa sana, mpaka ale filwa nokulanda kuline. Mae mishefi ya maboko yakwe ukuyabika muyandi na mwishi wa ifyo London yaba imwebamo mweba shirike komwali kulia kwe nalionse kulaba fube fube. Kabili nalifuke mepanshi kulia mpepine window kabili wene ifilamba fidale konkoloka. Alefwa ya uku shishiwe musangu wako atiremo mutonshi wali inga kukuleke ifilamba fifume. Alifi ya mafupa inkasa ukusimbilikisha wena. Kabila mulu yakwe yakwe pamulu apa palutungu tayachi lile pali chamwe nekekuline kwa tupia manchezi ya wili ukuchiringanya atumwa manchezi ya tatu. Imishipe shipe yakwe yali bonsele ifi yali nobu misha ishiva. Utimwa limona ichikope chakwe pantanshi. Nalifukeme kumbali ya busanshi. Nomba ali wapelelewa. Galino kuisa atemwa yo bali no kumuleta na lioline. Kabili nalifukeme palia nali wako ntoka mukatika mtima wandi. Uchitetekelo, icha uliomu busu, umu nono, ichibumbwa, icha alefwa, kabina lipepele na chonze ichali mu mutima wandi kabiri iliyo natendeke okupepa ichipele chinono chali shile okupupukira pa window chatendeke okulaenda okuno okukulalira na tonton kenye bale chunga fye chali mu England lelo nali mu pali ora okuisa fye okufuma kuchibansa chatendeke kulya lubali kabiri na tonton kenye chali chite kwa fye kabiri iliyo naimine nokusosa amen chali popuike Tantende kwa kuhipisha wa mwenye na vushe na mbo mfuachiri echipele Kabili vale landa paruwa chena Kabili ilio na tende kwa kusosa Vushe na mwona ifyo chiri echipele cha pilivula Cha ishireisa Efyo asosa shikolo Lino kuwa na omweo kabili tawakwe Kabila lino omweo ilelo chishi ukupelelwa Ukupelelwa kwa ense shomwa na kashuku kwa toku iminina Ukuwa na omweo atemo kufwa Ukupelelwa kwari chiteye nyo kutina Afike kulia panjita imoine Yona chitile kabili Ichi shibiro kufuma kulilesa Atu mine chipele ukupela Efyo asosa shikolo Ukupelelwa Ilion kashumuko te hatu wardrop waku Phoenix Arizona Ale isamumbali ya mse wa mkulonga na kwandu kwa ntanshi Umubo mfinomulume wakwe wale emulete Impalo undayali ili omutima Ani kwete kuimini na kwakwe Mkwesho kuisa kulia kukulongana Lelo ali mungu vinga nshari pete kuti apeme na kabili umulopa Wale wekila ukupita mumutima wako apo impalo ndayali le mkati kamutima Nomba impalo ndayamu tima Chidia chari nalimu ikumirimo na chine konsekonse Miaka ikumirimo na chine konsekonse ya pitapo Nalimu ama kumiyavili 1947 elio chachi tike Nomba atile kumulume wako kabili no mugonfi Nangulanga nafu wa mulu yumulongo Muntu wale kulia Ukupelelwa Aishirele kwa kutontonkanya Chile tontonkanya alifire Aso selo kutila alifire Nomba nalimo chali mchitikile Ena limbi kutia umfa kuli itepu mlemona Nomba ine Ena aso sele ukutila alifire Nshaishiva Alinjewele kulikomwa na kashu Ufire ule isa mumulongo Kabidi ili umwa na kashaishire takwe tobu umi Kabili ilio mamule tele kulia kuntanshi Ichevo chakwa shikuru chari ishile Kabili nali ile Nukubi kendu pishandi paliena Kabili ali imini neno kuya kunganda lenda Ichichari nalimo kutina sabu ino wino imiaka ikumiri Muna chine konsekonsa ya pitapo Kabili ali fieno obu umibusuma nensansa Akaba kutukusoni uko Ukunkumanya ilio onka ya kulia Ukupelelwa Nangunka kwe munshira na yori inelelo Mukanto wale kulia aliposha bambi alinokumposha okukabira lekeni mitima Yesu Yesu shiwe nokutemwa muri buno bushiku kabiri tubaba mukosha kabiri mukupererwa hanuma yakashita kuti chaba okuterwa sana Jairus Einstein mwali kwete umwana kashi umunono uyo walefwa ali wache tikelawa pamupaka ache tikele Yesu lero ali no mwenso kukuchirumbula pantu bali nokumutamta mu synagogue Lelo shinganga ali shirenshita imo Uluchelo nokusosa alefwa nomba Ukupelelwa kwa ali shiremo Tekuti achichite nge chifulo chakwe Ukuikatuwa na Yesu wa kunazare Pantu kuchalufia chifulo chakwe nga shima pepo Londe mweva ilio chakupumikisha chaisa Tamu tuwele mkupelelwa Kutinamu mwono kukwaya ikotili ya kweli nono lia Kashimikila nechisote nokufifwala Uyu ali ishile ukupita mulia mwivumba kuipatikishamo Uko uyu mwana kashi haku mishefye Wina ya kwe kabiri na fimbi po kabiri wonsewe na vale bilikisha Leno ali lemo nokusisa shikulu umwana wandu umwana kashi umunono Alimupepi nokufwa Shikulu umwana wandu umunono alimupepi nokufwa kabiri Nga kuti mwaisase nokupika indu pishenu palie na linokuwa no mweo Owe mwe ukupelele wakula mulenga imwe okusosa Ifintu ishtashimo Kula mulenga imo kuchite fintu Chila mulenga imo kuwa mumulimo Mwana wako mwana kashi alipusu shiwe No kupelelwa Na tulala pelelwa Nga ulio mwana kashi umuno no wale sumo mulopa Baimbele soso kuchila hapo serenda la masha kwesho nsekuliba shinganga Lelo nomba wali filirwe kumuafirisha Atendeke mwishita ya kuleko kuya kumweshi ukupongoloka Kabili ukusuma kwa mulopa kabili Chawale kele Nina nalimo Wali shitishe famu mapunda Baka wawe kawina fionsefya alipo Kabita pai nangu chimo ichinga mwafirisha Kabili vashima pepo babo wali mwewele ukanaesha ukuya kufia msango filia Lelo nishita imo ya luchelo Alileke shekulia Aikele famulu kululamba famulu kulia Uko famu ya kwa ya vile kabili Ali mwene vumba ili kalamba ili avantu Kulonga na ukushinguru kwa mwame kulia Lubali kabili atile nichinshichiria
That's Jesus of Nazareth.
Atile uliani Yesu wa Kunazareth.
Desperation set in.
Ukupelelwa kwali shilemo. Atile ndinga umo ushalinga.
But if I
ine ine lelonga kutina kumyafye mujisempe chela yali akwe nalabo mutontolo kabiri ali pitilile kasusha onza na fyanse pya shala yoliena aishirefika hapa chifulu wako mishakwila yali akwe mukupelerwa kabiri yo achitile ali pitilwike nokusosa ni nani wankumya kabiri wansebali kene lelo aloleshe okushinguruka ali kwete ichabu pechi kalambecha kwa lesa ali nilesa kabiri asangira omwana kashumu nono nokumwewa kutela okusuma kwa mulopa wakwe nakuleka ukupelelwa kwa mutwele okuchitachilya chali ukupelelwa okwatwele na mfumu wakukapinda kakukuso ali umfile kutila ichabu pechi kwa lesa chale bombo kupitira muli Solomon ukupelelwa kwali mutwele kulichilya mukupelelwa bali ebantunse ngaimwe ngaine tapali kukusano buli wanse kulimwe naine bali kwetamana ya sano bali elya nokuno na fimbipo jefyo tuchita ukubano omweyo nokufwa bena bali bantunse chamutwele mukupelelwa nga nshimpaka asendele chiputulwa ichabupfumu bwakwe chamutwele muchifulo mpaka tatontonkenye palwa bena ishimaero awabenga mwibila muchiswewe benshi kusha kwa makumi pabula panu mayanga mali kuchiruka chiswewe cha sahara ukupelelwa ali nokuya nangu chibefyo kabiri iliyo afikire kulya takwali nangu chimwe cha fishirwe ukufuma kuli Solomon lelo filya ifyo amwebele sintu fyo alefo yokuishiba ukupelelwa Yesu atile akema mubushi kubwa bupingu shine yinkulo noku yeba bula pantu mkalambo kuchira Solomon alipano pelelwa mukuisala limbi kutina sosechi tekale sana kulia ku Mexico nali mwene chintu chimwe cha pelelwa nafikirefye kunta nshikulya muchibanse chikalamba kabiri abantu bali mulya ukutula 9 koloko lulio luchelo kabiri chalifye mupepe na 10 koloko ili anshita ya bushiku umuntu umo mukote mpofu ishita ya bushiku yafumineko wapo fula umupira kona limo pa miaka 30 apo kelele okumona kwakwe kabiri ale yale enda musumba kali akasuba okupela obunte no mwina wafya kufala isi akale nafituli kwa nali mwema 30 ama yada 40 okulepa filia ifisa mufye fya akale kwaliko nalimo ama 40 imyanda 50 aya abantu kulya kabiri ne bisote fya akale ne fisamu wali umwine ndemo na bali nokumona chilya pakati kabo kabiri yena yale pongoloka ileloka kabiri bali njikishene ntambo pamulu wachibumba kabiri na ishireba pachi ntamba kapiunga umwa ome uikele pano bali muletele ena no mwana wako mwana kashiba ishire kufuma kumi chigani ama mini ntaya nono waya fumako ala ndile palua kwa munyina Amnet tulemu ibu kisha kuno ali mumisewa ya bukata munobu shiku munyina Amnet eko alikulia kabiri alifileko ikotili akwe nuku imenina mumfula nukulipela kuli munyina Jack Moore kukulifuala pantu Jack ale tutuma uwa kukapinda kakukuso ali mupepi noku mini na muli mfula ya talala kulia mu Mexico kabiri kulia ali minine kulia kabiri bile ali shire kuline umwana wandi kabiri ati le tata mulingira kuchitapo chintu chimo kuliko umwana kashi umu nono umu Mexicani kulia lubali na kamwana akafwa akwaka chifolu chelo chikweta benga aba akwafirisha kumwikatira kumufumya mu mulongo nga ukubike ndupi pali uli omwa umempofu kwa mupele kumwana kwakwe ukubike ndupi paka mwana kakwe akafwa kuti chakapelo obumi ali ni katolika kabiri ena bali tiriwo kumwikata kabiri munyina Espinoza na bali abali mubere kutira tatukweta makadi ya kupeperwa apo na yambi ulingira kulolera mpaka nsa imbi ya bushiko ati do mwana wandi nafwa achipwa okutulo luchelo lelo ningira kuingira mulya kabiri ale isana kadi yepe kwa temwa iyo kabiri bali tanti kenalimo aba kwa afirisha makana ya tatukulya kabiri kuti aya okupita mwisa mbali ya mulu yabo nokutolokera pa mulu pano mashabo nokubutuka no yu mwana wafwa nokuwila pakati kabo tachapangira obukusano buli wanse kulie na ale sho kufika kulya ali wapelelwa lesa ali landile kumutima wako kutila lesa nga kuti apelo kumuna kuti apelo obumi owe mwe ali wapelelwa ichintu chimo tale bilima muli ena owe mwe bantu abalwele nga kuti mwaleka chilia chabili mapama minita ya nono kabili mone ni chili nokuchitika ukupelelwa kwa msango filia lesa uingonda pa uyu mulumendo munono obushiku bumbi utaunda pa ulia na mayo nempalonda ukunda pa uyu mwaume kabili ukuchitechi Miss Florence Nightingale owe valia imianda mishila wene ukutila ichininkisho itabula kutwishika ukubusha wafwa nokunda pabalwele na fyonse fyashala nga wene nilesa kuti achitachilya ena nilesa mailo wene nilesa ilelo bena bapelelwa Yena mulino kulenge chintu chimwe okuchitika. Kanshi muli kulyo kupelelwa ali twalile okubutukira. Natile kuli muna Jack Mo, natile ena tanjishiba. Tatala okumonapo. Ena teshiwe ni nani uli kuno kuntanshi? Uli omwana kashumu nono katolika. Nomba te kuti alande eshiwe ili achingereshe echo kanshi musangonshi engeshi bilamu ni nani? Natile ikapanshi nokupepela omwana kabiri chili achalamu ikushakabiri alaya. Atile kabiri tachalenge tena chali pye chunda chatwalile pesa mbapalia. Ena kuti atoloka pamu mulo kabiri abantu bonse kuti bapunda ena kuti abutukira pye pamulo wamabeya yabo nokwira panshi pakati kabo kuti akwatira kwa mafiti yanono elyo kabiri kuti baisho kumwesha kunu mapanse kabiri uyu kuti aisa okulunga mafye pakati kamulo yabo okwikatira uyu mwana okufulunganya bakafwa na fyonse pya shala tachapangira obukusano obuli bonse ali nokufika kulya alingira okufika kulya tachapangira obukusano obuli bonse pya tali ali nokufika kulya ali kweteka pyunga nomba kushirilia dalili pya eliya shingo mwana kashumuna shunem chenafye chile tachali miaka yapita kwa nyanda 35 chile tali na limo miaka 3 yapita po atemwa 4 mwamona kuti kwa be chintu chimo chine muno bushiku iyo kupelwa kumokwine kwa bapo kulino kutwala okutemwa ne tetekelo kulya kunchende ya bulwe kukupoka icho mlefu ya pantu chena bulayo bwa kwa leso kutira kuti mwachikwata chira chishinka nganshi na lipili bwike ine kapyunga temwa kabila wambira nsuma kuti lya nchende na lipili bwike na lyumfirile obulanda omwana kashire utapali kupelwa nangu kumo mwamona na lipili wike na kutontonga na chisuma munyina Jack alamu pepela kwa kabili chiria chire chipwishisha na nshire pili buka na tire ilio na lila ndanomba ichitetekelo kabili narolekeshe kulia rubali kabili kwa lichimonwa na limwena kama anaka nono na keka la palia haka chinsu haka fita haka nono haka anyaka kumexikani haka bula meno kale nsekere na keka la kulia na tire lolela pali miniti lolela pali miniti ukupelelwa kwakwe kwatwere mpashi wa mshiro kupilibula isambiro lyandi ukupilibula amenso yandi nokunangisha akanya kakwe na keka la palia chidi achali bweseshe mpashi na tile dolela pali miniti dolela pali miniti ndetela akanya uyuali ishire na kanono akabomba akaletona akabula ngeti akakakupi nokubuta akanono akamimonekele iya mfu akalepanga filia ali wile nomusalaba mukuboko kwakwe atemwa kolona ukusosefi na kuchelela maria nali mwebele chibike filia tachiringire kabiri aishire pali anali kabiri ali bilikishe nokupunda padre icho chipilibula tata na tile wisosecho wisosecho mushewele chetekela kabiri ali chisosele muchi spanish kuliena mushe na uchetekela ali chetekela ali mwipushe musango nshenga chetekela anti lengalesa kuti apela uli omwa ome omukote okumona kwakwe kuti apela omwana wandi obomi amen ukupelwa kwa mutwele kuli chena ukwabula pona nguchimo kulubali rwandi na mwenefye chimonwa na ntire shikuru yesu na chimone chimonwa icha kanyaka nono na limo kutitabani yaka alili anchita hapa ntawile nkata chakwa ile wa 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 na ntire mukonke kuli doktor kabule chale ili ashiri alembo kufuma kuli doktor uliomwa na achifwa kabili doktor alile mbele ili ashi ukupema kwa uliomwa na umutima wachileka mulu chelo mwofe shiri andipa 9 koloko achifwa notura sotu vili owe umwana lino mwe mu Mexico munomushiko kulingana ngefyo na ishiba chinji ukupelwa kwali shiremo pamutima wakwana chipya shumuno nokulira umwana wakwe uyo wamweneresa kuchita ukuposha menso ya muntu impofu kabiri ali ishibe wene kuti abusha kanyakafwa ukupelelwa iliyo mwamfwa ene mitima yenu yonse yena mkamumfwa mwamona obufumu wa malango na wakasise mafyali ko mpaka Yohane ukutulalilia obufumu bwa mumulo bwali shimikirwa na abantu bala ipatikisha muni wena tamwiminabye pali nokusosa njikateni munteneshi shikuru nokunsunkiramo mula ipatikisha muli mwene mula baba pelelwa pakati kamwe onemfwa ndiye kabiranga nali kwete inshita peri ashinalimbi iliyo nachira tontonganya po ino ine inshita ilia umwana kashi umukashana waile munshira ya lubana kabiri ifyo apili wila mabula haya pya nefintu mpaka natile nkashi ali mine nokutila na nali chetekela ndino kubafye bwino natile iyo iyo ikala palya elio kabiri chintu chanta ashina mwishi vate ndiko kula pe papa anono kabiri fya fine aishire bilikisha okubilikisha nganshi panu maya kashita aishire pelelwa atile mweleza mpususheni akabungwe kakupisha uchakolwa kali filirwe ukuposha chiria takwa ina nguchi imwe chinga chichita lelo yali aya kulwa mesa ya fita yelo lekeshe kuli ine kabiri ifilamba fyale konkoloka masa ya kwatile chintu chimona chichitika Owe, mkwai, ichintu chimonachi chitika, aishirewa wapelewa. Na tuwa wapelewa palwa ichi, paka tikamfano omweo. Ngate kutimuma wapelewa, mweesha kuisa kuno. Ngamulia wapelewa, kiseni kuno no kumona. Imwe imwe mwanachi poka, lilia linefye, ilio mafika kuno. Na tupepe.
In desperation.
Muku pelelewa, mwene nububu mwa kwa lesa, wala isa pali imwe. Chifwe uwa mumulu, nde mulomba muishi na liyakwa Yesu, juwe lenu ulu seifwe shikulu. Kabili tampe ni muli ifwe uku pelelewa, mwe shikulu lesa, kwate nulu sepali ifwe nde pepa. Kabile keni awantu wafwaye imwe ne mitima ya pelelewa. Na tuishiwa muli muno shikulu, mwaba chimochine mailo ilelo na umia yaya. Kabili nomba le Kenya baba ntawa kwa techi shiviro. Ukutila naba fuma mumpo kuingila mumweo. Naba pilivuru wakufuma kubu umiubu wakale. Uwe sonde okuisa kubu pia. Naba tita. Umulo panao vikwa. Kabili lesa. Aba pele ichirangili lota chishiviro. Shivenga senda chidi echi shiviro maboko yavo. Vali avali avali wele nokusosa. Ndi ichi pecha ashituwa icha kwa lesa. Ndi muli Kristu kabili muli wene tamuaba ubulu wele. Ndi muli Kristu kabili muli wene tamuaba ulubembu. Ndi muli Kristu kabili muli wene tamuaba ukanache tekela. Ndi kane fiku fionse fio chua njeva. Ndi vule chishivilo chandi ukutila ayandi alashiwe pafya bupulumushi bwandi. Afwa nchilwe pama mpulu yandi. Ukulimuna ukwa kuti mwene mwabutu ntulu kwa pwene pali wene. Na mufipu mofya kwe ema ishiro kupola kuline. Kabili nomba ninji katide chishivilo kutila lesa. Nanji shiva ine lirie pange umuntu. Uwashitwa na umulopu wakwa shukuri Yesu. Kabili ninku wate chishivilo, ichampwa ya kwe minwe ya ndipantu, alivuka na kabili kabili, ndi uwakwe na wene wandi. Ndene chetekelo chine chine ukutila, ukufuma ino nshita ya abushiku, ukuya panta nshinde chetekela lesa, kabili nala undapwa, nganafika kulia, nungu kumanya ifile fwaikwa. Pantu ifye wefya kulekeresha, ifya fumine pa milomo ya kwe fyari ni ifi, ngaba vike ndupishavo, paba lwele baka baba tunturu. Chipele nishikulu, shi ukupele wakubemo. Pant na lombe la ifi mwishi na liya kwa Yesu. Amen.
I can, I will, I do believe. I can, I will, I do believe. I can, I will, I do believe that Jesus heals me now. Oh, I can. I will, I do believe, I can, I will, I do.
Tontokanya nifye, ni mpangila.
I can, I will, I do believe that Jesus heals me now. You believe that?
Nechichikilachiria, ni mpangila.
I'm determined by the grace of God.
Nimpangira, kumkumbusha kwa lesa. Ukutila nshakata leo kuleka mpaka chirie chintu chimochika njikate. Kabili ndeya kulia kuleka indu pishibikwe paline. Nomba lesa tata la kutufirwa. Kabili ndeche tekela shingango mkalamba nomba limupepi. Ndeche tekela lesa wale mbele chevo. Ndeche tekela lesa wapangire nambo. Ndeche tekela ichi shivilo. Icha kwa lesa icho chitu sanguru la kufuma kulubembu munobushiku. Ichi shivilo. Ubu mivuwa kwe wine ulina ife muno. Kabana imwe mpaka na kumpela yesonde. Akashitaka anono kabili isonde tali akamone na kabili. Lilo imwe mukamu na pantu. Kabana imwe kabili muli imwe mpaka kumpela yesonde. Mleche tekela chiria.
I'm trusting in him.
Nde subila muli wene. Nde chitekela okutira ala chichita. Nga imwe. Nomba lidia line iyo na atende kachiria. Nde mwona ifimonwa file mwonekela. Amen. Ifimonwa ifikalamba ifia kwa shukuru. Ukulande fintu ifikalamba. Amen. Kana atende kachiria tu alai kalamu no nishita yonse ya abushiku. Mnino kuchichetekela. Mleche tekela. Amen. Nde chichetekela no mutima wandu onse. Na mayo muno na wikere ukolubali ukufuma kuli munyina pauma. Ena mweni kuli ine. Ena fumine kujoja kabili achushi wanobulwele wachana kashi. Ngale chetekelo kutale salamu lengoku wa mutunturu ala chichita. Chatalamu mwanapu mwana kashi mubu mivuandilelo obulia ebuli ubu afya na ena. Ujio mwana kashi umuno no nshashi wanga chakutila alita ukumpa pembila akale na ngui yolelo. Ili onatila shimikila kuno na chimumona. Uchichetekelefye nokumona nga na chirungama. Amen. Nga wala chetekelafye, chiri achishinka. na mayo omuno no wikele kunu mafie uko no wafia wanuma ukuchulo uving sana ishina liyakwe ni muka wisdom na wala chetekla no mutima we wanse Yesu Kristo wala kule ngoko ba mutuntulu chanta la monapo omu anakashimubu miwandi lelo nae kalapali ale tushiwa na hapo ala indile ishia mutuntula gusheyo chishinka isuma gushe tuli aveni umo kumuvie chusuma mkwai kabye kumobe ube omutuntulu Yesu Kristo akulengo kuba omutuntulu amen umwana kashina umbi uike twete kulichilia ubwafya bwanu manai kala pali alubali nakwa to bwafya bwanu ma nakwa to mulumendo kabiri ena akweto bwafya bwa mutwe kia chichi nga mukapa akaishina lyakwe ushe na uchetekela no mutima we wansi na Yesu Kristo alamunda pa bonse babiri amen kuli abeni kuli umono mubiye kiri achishi nganganshi amen ketekele ni nemi timayoni yonse uyu panomwa wame mukaramba wikele kunu makuno kushuma kumichiga na kwa tobu afya mumatu yakwe owe ala tonton kanyamashiwe obu afya wabumu pashi ushejo chishinka ule ketekele achiri achiri ata wishi wenga takutila nilesa temwa ni chinshi tena ichirelanda kuliwe ulonfa ifiongo mumatu yobe ndi umwe ni umwine mwine kuliwe nga icho chishinka imyamo wako yobe kabili chiria echile chitika tachakatale ukukuchusha na kabili Yesu Kristo akulengo kubo mutu ntulu ule chetekela chingango mkalamba denanda kuli welelo ukufuma kunowe kabili taumfa ulu limiruachi norwegian chisuma umwewe ukuya kumwakwe ukuchetekela mkashi nga walishi baifia kuchilanda umwewe ugu afya wakwe ugu amutwe wala aleka nomba na mwishiba isha mwishiba eshile kunokuma kunowe kukupepelelwa welela momuntu omutu ntulu amen we Yesu Kristo aba chimochine mailo ilelo no muya yaya kiri anichinshi tena nilia ntumba ya mwilo tena mupashi wa mchilo tena nikiri achishilo kutila Yesu Kristo wa mweo kabiliri haba antu akale sana bamu mwene kuchitezo pintu aishi bama tontongo ya abo pantu wene echebo kabiliri chebo chali tuwa kuchila lupanga uluwa tuwila kubili kubili kabiri chila ringulu la ama tontongo na mapanga ya mitima ya abo amen na chimwana menshi ukusabu kakabinoyu umuntu munono aleisa achumfa no kubirenga ibu kukulia no kulemba mchino wejani atendeke kumfa omuntu umo ala ndile kuliena na kwa tobu afya lelo ngaleche tekela no mutima wakwe wonse shukuru Yesu ala mulengo kuba mutuntulu afu mine kutali sana kabiri umwana omubusu pali chilia ukwesha kuipatikisha mo kabiri twala bike ndu pipali yena muli minute muleche tekela amen ifyo tawa mawe mwe chingango mkalamba ali mupepi nomba nkashi ali kuisa ni pesa hapo ulia nkashi angre na bilele kabiri ulia umbi nkashi papiano ndepo ya uise wangu wangu ngakuti wachita no kutupela kwa luimbo ulia chingango mkalamba ali mupepi nomba Yesu waluse ndepo ya bantu awa bilele mulu uyu mulongoku awa lefwa yoku pepilwa mubusu maise nipye ukulu balikuno umulongofye umopanshita mwenye na vailo uchitecho ngakuti wachita alikuisa mwenye kapsa temwa umo wabali ya abe mbishe nyimbo nga ina mwenye angre na temwa mwenye kapsa temwa muntumo ise ni kuno tuwala imba tutungulule ni muli ululu imbo ngakuti machita uche mwenye nikuisa abelele umo wabali ya aba mwenye chilipe wino mkwaya chilia chisuma chilipe wino umuntu onse muma pepo ibu kichen ukupelelwa mamuna kye kupelelwa kulino kuchita okupelelwa kulino kumutwala okuchiruka bemba okupelelwa kulino kumutwala makumutumba umbi okupelelwa kulino kumutwala kulikonse umusuma wishi mukote no mwana wako mwana kashi mukupelelwa bali eseshe okuisa muno okuingira kintu kyonse kabiri okuikala na ngo chibefyo nishita ishino no shapita bompa shwa mshiro aliletere kintu chimo mukulongana iliyo nshira ingira pye muno owe kuri Yesu pereni umpweni pepo ya mbuwa mfiwenu shukuru nde pepo kutila mulinoku kumanya chila umo uwawa abo tule pepela kumwishina liya kwa Yesu leke eni awamali mukupele wanomba awo aveshiwe muchine chino kutira mlino kunda pwa ingana ngepyo na ishiba impendo kupika umwanda umovali ukukuma pa mulungu wa kumako wabushiku ama poshiwe ono mulungu toleke sheni ala isa mamona wene na munda pakale alelete chewe chakwe wene ala chishinikisha alelangisho kubapo kwakwe takuli nangu mawinga chitafiria fintu kunsika kwa alisa mwalishi bachiria chena chishimilo chakwa mesaya kabili namu ishiba ine shini mesaya eito ni wene namba pano wene na shinikisha fintu kionse kuli imwe namba chiringile kubutuwala imwe mkupelelwa Chiringile kuambusha ino enchende no kukumia hii. Iyo kwa tipe hii. Ita kuambusha kwa kumwina wabunga mchine chine. Kabili chiringile kukwalesha itete kero kabili. Kabili ukutemwa no kupelwa kulava tuwala bali abantu muka tipe kabufumu. Kwa kwalesa ukuchetekela ne mitima ya boyonse. Mule chetekela nomba chila mumuli mwe. Chiripia wino nomba bili iwa usende hii. Tony. Golekesha pano pari minute. Chaku mwanapo panchita itali. Lelo, ulimulwele. Ule tushuwane chintu chimwesha palango kupolomyo mulopa. Kiri achishinka. Kwena kwa leka, kwena kwa lafuma pali iwe. Ni mwana kiri achintu kumukonka, ili wa chitendeka kupita umu. Chakuli nangu chimwe, chintu chinga kusama kumakulilesa ino ine nshita. Chakala mwanapo, nsha mwanapo toni pamye shinde mwana lelo, ni mwana kwa tachiria. Ali chikwete, ya chikwete nomba. Na tupanta mikemi to Yesu, peveri nsona ngulimo okuisurwa. Peveri nsona ngulimo ili akudolesha. Na tube ipe bonse mapepo. Kabili bilipo atema unya neva umo, ala ita milongo, ya ala konkapo ili onishita ya isa. Nomba chila muntu muimpepo. Walaesha nomba umulongo wapakati, walaesha kukuko kokowe kwa kukuso ili omaitwa. Kabili efyo umulongo wa kukuboko kwa kukuso ulu apa uise kulubali wa kukuboko kwenu kwa kuferio maitwa. Munya neba yu ala muita. Nomba ndee sungu kanga kuliko vamo vamo njina pano au awe ngatemwa ukuimi njina pano kukubika indu pipari ya wabantu ilio vale isa pamona ine. Gwonse muli imwe vamo njina wakapyunga imwe mchine chine na musengirwa ukuisa nukuimi njina pamona inenga mlefu wa yoku chichita. Te chintu cha kutalukako mwali kwa tensa ambu kupepela valwele umusango mwui nenga ine. Nalishiwa umupashi wa mshilo ulimuno. Umuntu onse uyo uchinga chete kela chiria waliwe chintu chimocha luvana na vena. Chisuma na tuchete kele nomba ne mitima yesu yonse okutila nesa alapela yesu chintu ifyo tule lomba. Wate ni chete kele nomba mwitwishika. Kabili chila muntu wa pepele umuna nkwe. Chishicho baibele ya sosa ya sanine ni membushenu umokumu vie pepelele ni umono. Kabili imwe mwevantu mwemaleisa mumulongo ilili nefye ilio ndupisha mukumya mukumefye muno avansansa fye no kulumbanya leso kutila na munda pwa. Chisuma muntu onse mwipe ponomba ilio mwina kabisa letu ngulula mnyimbo. Shukuru yesu nomba tuafeni. Ndepe po kutila mwishina ya kwa Yesu Kristu ukutila mpashu wa mshiro wala kumia chila muntu kabili. Shile ngonda kwa ilio tuleko nkama fundenu pakubike ndupi pavalwele. Matile waka baba tunturu walichete kila tata mwishina ya kwa Yesu. Amen. Chisu machila muntu mwipe ponomba ilio tulete ndeko kupepa. Intanshibushi omulu mendo muno no mulwele alimusikinga. Ukubike ndupi pamwana mwisho ya kwa Yesu Kristu pakutira engabo mutunturu. Emkwai, mwisho ya kwa Yesu Kristu.
Oh.
Ibanga muri imwe abalechete kila kutila lesa na chita. Muri ama shininkisha mumiti mayenu. Ne kishininkisho. Icha akakati kwa kutila lesa na suka ifi ya kulomba fienu pantu. Na muna kila ichewo chakwe. Na chichitwa. Na chipishwa. Chena chena. Chachitwa. Chetekele ni wene ne mitima yenu yonse. Ukutila chena mulimo uwa kuishiwa. Nomba moneni uno mulungu. Kabiri ilio mukamwela na kabiri. Lolekesheni icho chachitike. Demu na panchita na imbi nga na wela shikulunga suminisha. Kala kwato mulongo waba kupepelwa mukati kachimocha kiri efipinda. Mulikari akapinda kanono ako ningile ukubatu alamo mulemona. Nde chetekela kire funguru kanomba mulemona ora. Ndefo ya kuhisa kulia uko ningaleta abantu. Pamo panchita imo ukubomba na umo umo mulibena. Mpaka na chifwairi kisha nokutisanga elio kabiri nokutuwalilila. Ngafiria mpaka na ikala pamonavo. Pariri anshita. Leza mupale bonse, tuliaba nsansa sana mwachiba kuno. Ushe na mkwata ushe muli, aba mkosele la nomba. Lechita ushe muli, mkupelelwa, kupelelwa kwenu, uko mwa kwete, pakunda kwa kwenu. Ushe chonse na chikwa nomba, mkute mwane chitete kilo no, kukubilo kuchita lesa. Alino kuchita ito ala ilo kuchita. Lesa alino kuchita. Ukupuma kulibalia, aba na aba nono, kuliko babila temwa batatu mulibe na muno, muno obushiku, mpichinga ine, walaba chete kerela kobe na vana abanono ukutira balino kunda kwanabo balaba abatuntulubushe tamule chetekela amen bakaba abatuntulu balingira ukutichita lesa efyaso sakabiri natu pelelwa kabiri twala chetekela nomba ukutira tala chitwa nomba kulonga na kwesu kuchitwa pa chintu chimo ukukonka pa chibiye nomba twala salanganya ebumba kuli abo abalingira okuya kabiri sawa misha icho ninga mona ili mupepi ama minute chine konsekonse ukuti ifike 10 koloko kabiri inga mlepa yokuya ifike ife tuliaba nsansa mwachiva muno kabiri tulepa ya imwe muka wele nukuma na ifwe imwe wonsenga tuwa imini na tuwala ikarana kabiri kabiri awabala ya vaye fio mutaradiru wange fio benga chita elio kabiri tuwala kwa to kulonga na kwa mula lido liya inefie panu mayachiria na mwituwa ukusangwa konga kutimachita ngate timuchite lesa mupale mumpepeleko dinoko mupepelako kabidi bukisheni leke ni chishimilo chile mwenekela kabidi vee nama pelelwa kukuipatikisha mubufu mbuwa kwa lesa amen nomba tuwala imbolu imbolu yesu uwa kusalangani nako nga kutuwa chita kabidi ule shinalia kwa yesu pamona iwe ilio tule iminina Woshanye ni muminu wa monomviye. Sose ni shikula kupale mnjinane umutandashi nkashi. Mubu machumi. Mutu shinka. Mukatina. Kabila wena kilisu ipi vusa wa ikata na mwisenge. Woshanye ni muminu wa monomviye. Mnjina na nkashi. Lesa mupale bonse chapamo. na chuamisha. Ubusuma nesenge liyachi shibilo chikalamba itakwalesa umupashu wa mshilo shienge karanganshi na imwe mpaka tukakumane na kabiri ukisena mina kwa kwalesa kube na imwe leke nikona ule nshila shangwa kunta nshi yenu ukuwamye nshila yenu pakutila mwinga mwana Yesu lionse kuchinso chenu kabiri tamakate nshiwe shifwe uwa mumulu tulepela okukulongana kabiri nokulongana kwa luchelo kuli okulongana kabiri na filiefya chitwa kabiri ubukata bonse kulimwe ukumutotela nokulumbanya pakuputusha abantu kabiri na pakunda pa abantu na pakutupela ifwe okusinami na kwenu okukalamba uko ifwa bonse tuloleke shako tukususheni ifwe tule mutotela palichi mume na ifwe nomba mpaka tukakumane na kabiri mutukumanye mumu na lilo mwe pa mipeto ya valya wako lae nisha shikulu kuya kumayanda yabo matungululeni muli shishiku shakutusha isha vipa mkuchila obu vina ngubumo na ngubu sanso wike sapali vena mwishina liyako wa Yesu Kristu tulelo mbaifi amen chisu mavule shina liyako wa Yesu pamuna iwe na kabiri nomba. Nomba ilio tamula ikala panshi ilio ibumba lileva tondolo nomba kukulongana kwa mula lilo.
Nganshirubile busho yutemu nina blaya, kapiunga uona kumenye kuliamua kansa ansitekali sana ndeto ntonganya kwa lieko, mshali wa shirinkisha. Kwa chiba kuno kunta nshukula shiko umwa na umu nono uru chelo. Nachito ntonganya mwishenshaku kumenye tekali sana kuno ku Hot Springs za Kansas. Na iwe wali chintu chimo chali no kuchitika kabili umupashu wa mshiro wali chirumbu la uchechiri ya chishinka. Kisu manalifye na ishire kwanta kutontonkanya ifi akunu malilia na chitontonkanya ulia ni ulia mnina. Ndi uwa sansa mkasana ulimuno mnina blaya. No manalai pusha mnina blaya ngakuti ape pakulile sa kutatua mienomba kumula lilo uyo ute ya nishiwe kukubapo wala chita mnina blaya.
Yes.
Yes, Lord.
Shkulu.
Amen.
Kuti mwaye kala nomba chila umo.
Kabili nomba pali oga ni nkashinga imwe wonse kuti mwalisha fie kuliko akafuka uka aka isu chwa nomulopa. Kabili kuti mwatende kwa luenu watu wale ni muli ya chonse chili chikankala. Chisu makubele nga nomba nga kutuwa wafie tube fie tondolopa kashita fie. Enkashi chisu mankashi nolekesha fie umu kukupuli nkanya fie ukutonta umu mpaka uchisange chiri acha alaba fie wino liena. Chonse fintu chirimu ya chiri ya echo chisu mankashi. Chisu manomba mwina neva ilo alabi lengo butantiko wa mula lilo. Elio kabili waka ufilisha wala isanga muliko wabe ni muno. Pali chonse chikuna kabili no kuleta mwechiputuwa nechiputuwa. Ilio tulaisa kabili umulongo no mulongo kumula lilo. Kabili nomba shimu inga tonton kanya nomba. Ebu kicheni Israel ali lechi mkupelelwa. Kabili mubule endo bonseta paliko wana kukanangu mpaka tikabo kumpela ya miaka ama kumiane. Ichi kunda puwa kwa bulesa nako. Shukula kupale mwina neva. Pantu ine na ashiriwe kuli shukulu. Icho na ashirile na imwe. Icha kuti shukulu Yesu ubu shukuale futukwamu awulile omukate. Kabili ilio atotele alimoka wile no kutila vule ni mulie ichimuvili wandi uapa mulandu wenu chitenichi kukunjibu kisha ito fine ilio wafoku lio mulalilo avu lile no lukombo ilio anu ine atile ulu lukombo chipingo chipia mumulopa wandi chitenichi ilio yonse mwanuamo ni mukunjibu kisha pantu ilio yonse mwali oyu mkate no kunwena mulu ulu lukombo mubile mfo ya kwa shukuru waka sukesa. Eicho ukali ya uyu mukate na pamo akanwena mulu kombo lwa kwa shukuru mumusango ushiene akaba no mulandu kumubiri no mulopa wa kwa shukuru leloleke no muntu ailingurule omwine kabiri ekyo ali eko mukate no kunwena mulu kombo bantu ulelia no kunwa pakukana sinikisha mubiri wa kwa shukuru ailila no kuinwena ukusekwa. Pamulandu waichi eto abenge abamulimwe babela abana kakabiri abalwala nabamo wala ilo twamfwa awe atuyiri ngulu la febene nga tatwinga pingulwa elo pakuba aba pingulwa kufundwa kuli shikulu ukuti twisekelwa pamo na mapano isonde shikulu apale ukubelenga ichebo. Ninji katilila umukate osha tutumuka. Uwa kalabana no kumoka ulua. kuimina kwa mwili wako Yesu Kristo kupitila muli chichipembe italepulwa twalikwata ishu uko munchende ya mushilo yapya mushilo chipo wa mumulu yumukate na utianishwa kuimina kwa ulya wapa ntaulwa kabiri omubiri wala saulwa lekeni chila omumuli kwe ilio tule upokelela lekeni chibe kwati ifwe mubutuntulu twali chitile ichi chintu kabiri lekeni tukwate okulekelerwa kwa membu Yesu kabiri neshu kwa kuya munchende ya mushilo yapya mushilo ukuikala muchinso chenu mubumi wesu uwa kuntanshi kabiri ishi kushonsu esho tukekala fano peso ndino kuwa nenu mumuya yaya pe na pe kipele ni tata palenu yumukate kumulimo ulingilweko mwishina liya kwa Yesu amen maimbele yati ile panu mailio asendele no kumoka ulo mukate umusango mawine abu lilo lukombo kabili ilio anu inemo asosele ulo lukombo uluwa chipingo chipia mulo pa wande ule sumishiwa pa mulandu wenu lekeni shikulu apele ya mapalo ya kwe palichi ilio tulepe pa shikulu Yesu ninji katilila panu umulo pa uwa muangashi amen shayaka mwa ukukuma kumuangashi kabili tata chena kwimi nina kuhuli omulopa uwa wama utu samba ukutila kukumamulia mwaishire chishivilo demu tote la paliche na tata kabili paliche chilangirilo matile uyo uri anokunwa ichi na kwata umwe uwa mya yaya kabili nkamubushana kabili panchita ya mpela tule mutote la pali ububulayo kabili tata tulepe kukutila wamye nimi tima Yesu chapamo ukutila tuwala wawali ngakuli istetekelo Yesu ukuishibo kutila muli fwewe netatuli awalinga elo istetekelo Yesu netakapirwe ukutila tulesu mina umupira po umulopa wakwa Yesu Kristu pele ni chitata kabili sangrule ni umangashi kumulimo ulingirweko leke nuyo onse uwalanwa uyu umangashi muna wishiku nukulia uyu mukate akwata makapa ulendo uvuli kuntanshi pele ni chishikuru leke ni wame nobu mibusuma na maka kabili ava isushu wano mupashi wenu mpaka Yesu akese amen.
I believe that communion is one of the most solemn, sacred, sweetest worships there is in the church service. There was two things left, as three things to do, that as orders and ordinances. So many people try to say, we got an original nail, we got a piece of the cross. But there was three things left, Lord's Supper, baptism, feet washing. Well, those are the three orders that was left to the church. And tonight seemed to be a very special time for me. As I stood here and just watching, usually I'm constantly in prayer, but tonight watching the different families, and see some of them families that's come here since I was a boy, preacher, stand here with sawdust floors. And some of them are new, but watching the man come with their little wives and family and see how they prefer one another and the sacredness of that, how they watch their children, see the little lady and her hands reach out and think that little hands washed and wiped the tears in the baby's eyes. Then I've seen the families come up that I've been in their homes when they were sick and the fever children, the Lord Jesus make their children well. I see them when they had family trouble, the Lord helped me to get it smoothed out. See him happy again. And I just think hard would be when we go to that great wedding supper. I'm so thankful that the Lord has let me be a friend to you and help you. That's what I'm here for. And I just think how long, how many years. This is about, I started preaching about 1930. And this is about 32 years for me now. 33 years. I've been preaching. And all the struggles and trials, and it looks like, oh, when we come up here, it's all forgotten. You just seem like it's something about communion. It just takes all of the twist out of things, taking the communion. Lord bless you. The elder now is going to read scripture for the feet wash service.
And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God, he riseth from supper and laid aside his garments, took a towel and girded himself. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus saith to him, He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean everywhith. And ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore said he, Ye are not all clean. So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you? Ye call me Master and Lord, and ye say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that ye should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. If ye know these things, happy are ye if ye do them. May the Lord bless the reading of his word. As many as will partake, the man will wash feet in this room over here, and the ladies will wash feet in the room to the left over here, in the little baptistry room. Mighty happy to see as many as would like to and can to come and participate with us in this foot washing. Shall we stand together? To those who must go, again we say we are really thankful and appreciative before God for this good day that has been such an encouragement to our heart in seeing the great and mighty presence of our God to come into our midst, to be here to encourage us and to bless us. So bow our heads together, we'll ask Brother Earl Martin if he'll dismiss the ones that needs must go.